Blog Talk Radio.
Kurandi rwa bisari rusereka abanyejimba numuhungu wa Rennes uhurira nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'Imana ndabarahira
muteza matwi radio itahuka ivugira i Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya gatatu z'ukwezi kwa 12 umwaka 2021 muri kumwe na Gitaho Ndayizeye mu kiganiro cyacu cya kabiri cy'uyu munsi Konje dushimire Dr. Charles Kambanda wabaganirije kandi abenshi muti umushimire ku kiganiro cyiza ya duhaye uyu munsi. Turamushimira rero Dr. Kambanda muri kuri mugoroba ubutumwa bw'abakunzi ba Radio Itahuka ukabanyarwanda muri rusange bakaba gushimira ku kiganiro cyiza wabahaye. Tuje mu kiganiro cya kabiri nkuko nabibararikiye ejo mbabwira ko tuza kuba turi kumwe n'abagenzi bacu bo muri komunote y'abanyamurenge baturuka mu gihugu cya Congo. Impamvu nta yindi ni ukubera nyine ibikorwa bya Leta y'agatsiko kayobowe na Kaga bakora ku butaka bwabo. Iyicwa ry'abanyamurenge rimaze gufata intera buri munsi intabaza yabo kandi mukaba atari ubwa mbere mwumva kuri Radio Itahuka. Ni muri urwo rwego rwo kuri mugoroba twabahariye nabo kugira ngo tugaruke ku kibazo cyabo. Nkuko mwari mumenyere sibwo bwa mbere tuganira ku bibazo byabo, ariko kuri uyu mugoroba ni ngombwa yuko tumenya kuganira ku kibazo cyabo bitewe n'uko giteye inkeke kandi buri munyarwanda wese na buri munyamurenge wese mukunzi w'amahoro wese wo mu karere k'ibiyaga bigari akwiye guha agaciro intabaza y'abanyamurenge. Mbere yuko twinjira ku idonido ibyo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba, ariko ingingo nyine insanganyamatsiko turareba ku bibazo by'abanyamurenge, ndagira ngo mpikaze bagenzi bacu tugiye kubana muri kino kiganiro. Ntabwo ari abatumirwa bashya, ahubwo murabamenyere ko n'abasangwa bamenyere kuri Radio Itahuka. Ndi kumwe na Joseph Bineza, nkaba ndi kumwe na Kingungwa Mukiza, nkaba ndi kumwe rero na Maitre Nyasi Rusagara nawe waje kwifatanya natwe bitewe n'uko iyi ngingo rwose ibabaje. Reka rero duhere kuri Mukiza Kingungwa. Hari hashize igihe muraho murakomeye?
Turakomeye bwana Serije, turabatuje mwese abantu bose bakumva kandi
urakoze cyane. Uze kugerageza wegere cyangwa ushyiremo volume gato byaza kuba byiza. Reka duhe ikaze na Joseph Bineza, ikaze mu kiganiro cya Radio Itahuka. Muraho murakomeye Joseph Bineza? Ndabona hari akabazo iruhande rwawe, ntabwo nkumva. Ndakumva ariko banza usura arateza amatikikano uze kureba niba wakongera ukarisetinga, kuko biragaragara ko image zawe zitagenda neza. Ariko wasoza arateza amatikikano tukareba niba tukumva.
Yego yego, turabaramukije kandi Serge mwongeye kwirirwa. Turamukije muvandimwe Comrade Rusagara, muvandimwe Kingungwa, turi kumwe muri iki kiganiro n'abaduteze bose amatwi kuri uyu mugoroba tubahaye mwiriwe. Urakoze.
Urakoze cyane. Nagusaba yuko waba uvuyemo kongera ukagaruka kugira ngo turebe ko azi kugeza guhinduka ku ruhande rwawe. Batwihanganiye kuri bagenzi bacu. Reka twakire na mugenzi wacu Maitre Nyasi Rusagara, ikaze mu kiganiro.
Urakoze cyane Comrade ko kuba kuri uyu mugoroba wagenye ko mu mutumirwa mu batumirwa wawe muri studio za Radio Itahuka. Ndagusuhuje rero kandi mbonereho n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe ndetse bakaba n'inshuti zacu Joseph Bineza na Mukiza. Mbonereho nanone umwanya wo gusuhuza abanyarwanda muri rusange, aho bari hose, baba bari mu gihugu n'abari hanze, ariko by'umwihariko abayoboke ba Rwanda National Congress. Nanone kandi ndamutse n'abanyamurenge bose aho baherereye, hariho hose, baba bari mu Rwanda, baba bari iwabo ku ivuko muri Congo, ndetse n'abari mu mahanga hirya no hino. Nkatekereza rero ko muri iki kiganiro tugiye kuganira ari ikiganiro cy'ingirakamaro, haba ku banyarwanda ndetse haba no ku banyamurenge. Urakoze Comrade nanone.
Urakoze cyane Comrade Maitre Nyasi Rusagara. Munyemerere rero dutangire ku nsanganyamatsiko yacu. Joseph Neza, ndagira ngo numve niba ikibazo cyakemutse ku ruhande rwawe. Mwa munyumva neza?
Ndabumva nge neza cyane rwose.
Sawa, ndizera ko ikibazo cyaba cyakemutse. Ndagira ngo rero dutangire ku nsanganyamatsiko yacu. Nk'uko nabibabwiraga nti uyu mugoroba twifuje guharira ino ngingo abanyamurenge, turibaza ikibazo cyabo ku butaka bwabo, ariko tunareba mu ishusho nk'abarebye twavuze tuti Paul Kagame muri gahunda yo gushaka kongera kwigarurira imitima y'abanyamurenge. Impamvu y'insanganyamatsiko nayise gutya nta yindi mpamvu ni uko tuzi neza yuko ubungubu Kagame arimo arica abanyamurenge, Kagame aratoteza abanyamurenge iyo si inkuru nshya ahubwo ni inkuru ishaje abanyamurenge bavuga bati uyu kaga wanyu tuzamukizwa nandi amakuru radita ukifitiye gihamya ntakuka muri iyi minsi nuko kaga yabashaka guca undi muvuno mu kureba uburyo yagaruka yigarura imitima y'abanyamurenge ni muri urwo rwego rero aya makuru kuri mwe wenda ntabwo ari mashya muraza kutugura icyo muyaziho cyangwa muyatekerezaho muri iyi minsi itatu nibwo nabibonye hano kuri radita bakaba bitwandikira bati mwene wanyu kaga atangiye kongera kugaruka muri scene yacu yumva yuko akwiye kwegera abanyamurenge yahemukiye igihe kirekire kugira ngo barebe ko bakorera hamwe cyangwa bafatanya Comrade Demetre Rusagara nawe uri umwe mu bantu dukorana mu bintu bya radita bakora communication kubera iki inkuru y'intabaza ku banyamurenge ikwiye kumenyekana mu buryo kaga arimo kwiyoberanya kongera kugaruka yigarura imitima y'abanyamurenge cyane cyane aciye mu bayobozi babo abayobozi bo muri komunote zabo abihaye imana ababwira yuko nubwo ibintu byaba byaragenze nabi ariko icyari igihe cyo kongera kumva ko bakwiyoruganizinga kugira ngo yumve yuko bakorera hamwe n'abanyamurenge akirengagiza imyaka yose amaze abica nagira ngo nguhereho Maitre Ignace Rusagara umbwire impamvu utekereza icyo kibazo muri ubwo buryo kandi nawe umbwire impamvu ibi bintu biteye impungenge ku makuru aturuka i Rwanda agaragaza ko kaga arimo kureba uburyo yakongera kwinjira muri site kivu mu banyamurenge ariko avuga ati ntimunyikange ahubwo ndi umucunguzi wanyu nagira ngo dukorere hamwe ijambo ni ryanyu
urakoze nanone Comrade Serge wabanje kumpa umwanya wo kusuhuza abadukurikiye abavandimwe n'inshuti batwumva ndawukoresha ariko nanone umaze kongera kunsaba kugira icyo mvuga ku bijyanye n'aya makuru ku bijyanye n'ibirimo biba mu karere igihugu cyacu giherereyemo ndetse no hirya no hino ku isi binagera no hino n'inaha muri za Amerika n'Iburayi na Canada kandi nanone tuganira ku bibazo by'abavandimwe bacu abaturanyi bacu abanyamurenge numvise biri ngombwa ko ngira abanyamurenge by'umwihariko mbanza gusuhuza no gutashya hari abanyamurenge rero mu buzima bwanjye babaye ingira mumaro ngira inshuti z'abanyamurenge nyinshi cyane ariko hari ababaye ingira mumaro mu buzima bwanjye ngira ngo mfate uyu mwanya mbatashye ntabwo ari benshi ni benshi cyane ariko ndi buvuge bakeya ndavuga ababaye abarimu banjye cyane cyane no kugeza uyu munsi nzi bagikora umwuga w'ubwarimu ngira ngo mbonere umwanya wo kubatasha hano kuri radio itahuka ndahera kuri chef wa departement ya droit muri yerika igenye nahigaga witwa Munyamahoro Rene ndagira ngo mfate uyu mwanya ntashye Munyamahoro Rene ndagira ngo nanone ntashye umwarimu wanjye nakundaga arimo bangishije witwa Kabuyeja nawe ni umunyamurenge uri hariya mu Rwanda ngira ngo nawe mutashye ndagira ngo nanone ntashye uwo navuga ko ari ingenzi cyane mu buzima bwanjye ku mpamvu nziranyeho nawe cyangwa se n'abandi bazi witwa n'umwarimu wanjye akaba n'umwavoka mugenzi wanjye witwa Maitre Nsengiyumva Niyondora nawe nagira ngo Maitre Nsengiyumva Niyondora aho ari yumve ko mutahije kandi tumuzirikana igihe icyo ari cyo cyose nk'umuntu wagize akamaro mu buzima bwanjye nawe ndagira ngo nsuhuze umwana mutoya w'umunyamurenge ukiri mutoya w'umwarimu nawe w'umuhanga cyane witwa Fred Byabagabo nawe ngira ngo mutashye n'abandi benshi twakoranye ni benshi twagiye duhurira muri byinshi cyane cyane mu rugaga mu mashuri ko abanyamurenge ni abantu bitabira duruwa cyane so twarahuye cyane reka mbe ndekeye aho ko nzajya mfata mikoro cyane cyane tuvuga ku bibazo by'abanyamurenge nzajya mfata umwanya wo gusuhuza abanyamurenge bamwe na bamwe by'umwihariko Comrade rero wari wabivuze ko dukora muri iki gisata kijyanye cyo kuri radio itahuka gushaka amakuru no kwegereza ku banyarwanda hari amakuru yo mu gihugu imbere nayo mu karere nkaba nanone ngira ngo mu byo ngiye gutangaza mbanze nshimire abantu bo mu nzego z'ubutasi z'u Rwanda kuko ibyo ngiye kuvuga ahangaha nibyo ni amakuru bampaye kandi bansaba ko aya makuru twayavuga kuri radio itahuka birumvikana ko aya makuru ashobora kubazwi birumvikana ko birashoboka ko bagenzi bacu yaba bineza cyangwa mukiza bashobora kuba babizi cyangwa se batanabizi ni amakuru y'inzego z'iperereza ariko none tuvuga ko niba inzego z'iperereza z'ubutegetsi bwa Kagame zibonamo radio itahuka cyane nka radio ishobora bashobora gukoresha kugira ngo batange ayo makuru noneho niba hari n'ingaruka byakabaye bitera nanone ayo makuru bigire icyo bikumira ndaza kuvuga ayo makuru rero nanone kandi ndaza kuvuga ubutumwa nahawe by'umwihariko ku banyamurenge kuri abo bantu mu nzego z'iperereza bampaye ayo makuru nanone kandi nze kuvuga kuko mbitekereza hatekereza ko rero nanjye nyuma yo kumva ayo makuru ndatekereza ko ndibuze kwitwara nk'umunyamakuru numva nanjye ndibuze kubabaza ibibazo byinshi kuko nanjye hari ibyo numva by'umurenge nkumva ntago mbyumva neza igihe rero baduhaga amakuru banadusaba ko tuyatangaza kuri radio itahuka bavuga ko ikibazo kugeza uyu munsi gihari ari ikibazo gikomoka ku masezerano hagati y'igihugu cya Congo abatumirwa bawe Serge bari imbere yawe uyu munsi bakomokamo abenegihugu ba Congo ndetse n'igihugu cya Uganda akaba nanone ari amasezerano nanone yabayeho akomoka ku myitwarire mibi y'umutegetsi w'iwacu utegeka igihugu cyacu wafunze imipaka yamara gufunga imipaka ibindi bihugu bigashakisha ukuntu byabaho ayo masezerano yarabaye byaraganiriwe hano kenshi ahubwo icyo bavuga bati ayo masezerano amaze kubaho habayeho ibikorwa byo kuyarwanya no gusabota ibihugu ku mpande zombi haba ari igihugu cya Congo ndetse haba ari n'igihugu cya Uganda birakomeza ariko uko bagerageza kuyasabota nanone niko byakomezaga kujya imbere niko ibiganiro byakomezaga kujya imbere kibigomba gukorwa biriyongera rero umutegetsi w'iwacu iyo mvuze umutegetsi w'iwacu ni Paul Kagame mba mvuga aza kumenya ko noneho hariho gahunda yo yuko ibikorwa bitangira kandi ko hagiye kubaho noneho kubanza kwirukana imitwe iri muri Kivu y'Amajyaruguru noneho nibwo ejo bundi mwabonaga utundi tuntu twavukaga ejo bundi two kurasa tw'ibitero byagabwe ariko nanone bifata ubusa biranga ibikorwa biratangira kugeza uyu munsi bibera hariya murabizi uyu munsi Comrade mwaganiriye na Professor Charles Kambanda Professor Charles Kambanda ari umwe mu bantu bagize amahirwe yo kubona amasezerano y'imikoranire hagati ya Leta ya Congo na Uganda ku byerekeye cyane cyane ubutumwa bwahawe ingabo za Uganda ni mandeti bahaye UPDF manda babahaye ni yo kurimburana imizi n'imiganda imitwe yose iba hariya mu majyaruguru muri Kivu y'Amajyaruguru aho rero niho hari ikibazo aho ngaho tuvuga niho hatumye muriya mugabo Paul Kagame ashaka kwigarurira imitima y'abanyarwanda aho ngaho niho hatumye habaho gushaka kujya gusaba uwo wimye ariko kuri iyi nshuro sinavuga ko ari gushaka gusaba uwo wimye yaba wenda ari ukujya guteta no gutera imbabazi kuwo warimbuye ubutumwa bwa UPDF ifite bwo kurasa bwo kurimbura ADF cyangwa se ADF n'indi mitwe iri hari ya majyaruguru ya Kivu. Ni ubutumwa abantu bagomba kumva neza ko ni ibintu byasobanuye igihe kinini hano kuri aditahuka Comrade Serge mwarabiganiriye. Iriya mitwe iri hari ya hafi ya yose, hafi ya yose abayitegeka murabazi. Duhereye no kuri ADF, ADF ninde? Ninde ADF ninde hari? Ni ibintu bizwi rero nibanga rizwi na bose ko ADF ari Kagame. Ni ibintu bizwi ko turi adutwe twose turi hariya mu burasirazuba bwa Congo Kagame adufite mu ruhare. Rero niba ingabo za UPDF iriya manda zahawe zo kurimbura hariya, mu yandi magambo ni ukurimbura Kagame muri North Kivu. Habaye ikibazo rero Kagame atekereza ko abona ko amakuru afite ni uko adashobora kuba muri North Kivu kuri biriya bishirira mwabonye Uganda irimo irasahariya. Comrade Serge mwaganiriye na Major Tayomba yasobanuye ubwoko bw'imbunda burimo gukoreshwa hariya, anagaragaza ko biriya ari ibindi bindi. Mu magambo make rero Kagame nta mwanya gifite muri North Kivu, bamurimbuyeyo bamurimburana n'imizi. Noneho atangira gutekereza uburyo ashobora kujya muri Sud Kivu. Nanone areba asanga muri Sud Kivu yarahemutse, yahemukiye abanyamurenge ku buryo budashoboka. Kandi se entre parenthèse nigeze kuvuga ko hano, nigeze kubivuga kuri radio ko hari igihe Kagame azifuza abanyamurenge akababura. Nigeze no kuvuga ko Kagame natagira n'igihe cyo kwifuza abanyamurenge n'abana be byibura bazifuza amaboko y'abanyamurenge. Ibyo nigeze kubivugira hano. Numvaga wenda ari ibintu bishobora kuzaba kera ariko ubu ngubu byarabaye. Noneho amakuru rero ahari aturuka mu nzego z'ubutasi z'u Rwanda ni uko Kagame umuvuno ari ukuhindukira akajya mu banyamurenge. Comrade Serge wari wavuze ko Kagame ajyana negosiyasiyo zo kuvuga ngo araho ibintu bitagenze neza, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ajyana negosiyasiyo zo kuvuga ngo si njyewe ubica, si njyewe ubatsemba. Nta nubwo ari negosiyasiyo, sinzi n'izina nabihangewe. Niba ari ukubahenda ubwenge, ni nka bya bindi byo mu Rwanda yatumenyereje twebwe, akwicira umwana yamara kumwica muri barimo bavuga amagambo yo gusezera kuri nyakwigendera mugashima perezida wa Repubulika na FPR iyoboye u Rwanda. Nibyo nabyo ashaka gukora mu banyamurenge. Ubu rero hari ibintu hari amatsinda atandukanye yashyizweho kugira ngo agamije kujya mu banyamurenge kugira ngo atagatifuze Kagame. Ibyo rero biramutse binanze, hari bamwe mu bakorera Kagame bashobora kwitirirwa buriya bwicanyi bw'abanyamurenge ku giti cyabo, ariko Kagame we akaba umwere imbere y'abanyamurenge. Nicyo gihe ari kugeza uyu munsi, niyo kampanye hari nibyo barimo birukankamo. Ubu rero muribuka neza ikiganiro cyaba kigeze kuba kuri One Nation TV Radio, ngirango ibintu One Nation Radio, radio ya diaspora. Iyo radio ni ikiganiro cyabaye mbere cyari kirimo uwitwa Kanyambo Michel, ngirango na Ngoga na Desire. Niba nibagiwe amazina mumbabarire, ni ukwibagirwa gusanga ko ikiganiro cyavuga ngo kuki abanyamurenge bashinja Leta y'u Rwanda kugira uruhare mu ihohoterwa ribakorerwa. Icyo kiganiro cyarabaye igikorwa n'abo bagabo batatu. Ni abagabo banenzwe bikomeye cyane kuri social media, mwarabibonye. Hashize n'iminsi hari uwo nabonye asa n'usaba imbabazi, sinzi niba wari wabikoze mu nyandiko, ntabwo mbizi ari wowe. Ariko icyo kiganiro cyakurikiwe n'ibaruwa yasinywe n'umuyobozi wa Mahoro witwa Kibasumba. Muri iyo nyandiko yavugaga ko ibyabo batumirwa bavuze kuri iriya radio ko ari ibyabo ku giti cyabo, ko atari pozisiyo y'Amahoro. Bananenga cyane uburyo umutumirwa wakiriye ibiganiro kuri radio, niba ari Simeon ndumva ntibuka neza, ko yabajije ibibazo nabi. Ndetse banashinja ku mugaragaro nta guca ku ruhande ko Leta y'u Rwanda biriya kuvuga ngo ni abanyamurenge bamwe babivuga si ibyo, ahubwo bivugwa n'amaraporo atandukanye, aho muri ayo maraporo agaragaza ko u Rwanda rufasha Red Tabara kandi Red Tabara ikaba yica abanyamurenge. Ni ibintu byumvikana rero ku buryo busobanukira buri wese ko niba ufasha yica abanyamurenge ibyo ibyo bira ni wowe ibyo barabigaragaje ko ari amaraporo ya Loni ko atari abanyamurenge gusa ko ahubwo ni isi yose icyo gihe baravuga ko ngo abako abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ko aribo bashukaho mu banyamurenge ibintu nk'ibyo ngibyo iyo baruwa nayira haba izana ibindi bibazo byayo nanone habaho ikiganiro cyatambutse ejo bundi niba atari ku cyumweru ni kuwa mbere cyarimo Sebastien Nyiramwegwa abanyamurenge mushobora kumumuzi ku izina rya Sebatutsi Nyiramwone yitwa Sebatutsi n'uwi Muhanga ariko hakabamo n'uwitwa Runyoni Dismas abantu batanze amakuru rero njye ahangaha abo ngabo nabo bagiye kuri kiriya kiganiro kuri ya radiyo nabo basubiramo nka bya bindi byo kugaragaza ko leta y'u Rwanda nta ruhare namba ubwo basaga n'abashimangira biriya bivugwa na bakanyambo byavuzwe na bakanyambo Michel na bangoga na badesera aba nabo babisubiramo bagamije nanone gutagatifuza Kagame ko nta ruhare namba afite mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge noneho bakavuga bati urabizi ko abanyamurenge aho bari ku isi hose bashyira mu gaciro bagaye amagambo yavuzwe n'aba bagabo babiri muri kira kiganiro cyiswe igice cya kabiri bakavuga ati ariko turagira ngo ubaduhere ubutumwa ko badakwiye kubagaya kuri Sebastien we bambwiye ati rwose ni umuntu bikuriye iyo ngiyo Muhanga araza kubera ko ari pasiteri baramuzana avuga ati icyo dukeka abanyamurenge uwo bakeka bari buze gutangazwa cyane n'ibyo yavuze ni uwitwa Runyoni ariko njye simuzi Runyoni uyu nguyu bantumye rero ngiye ngo mbwire abanyamurenge avuga ati se abashyira mu gaciro mugerageze kumva Runyoni ikibazo cyabimuteye kuvuga amagambo nk'ari ko bamufata bazi ko abanyamurenge bamufata nk'umuntu udashobora kujya hariya ngo avuge biriya bintu yavuze agerageza kugaragaza kuwica ubwoko abafite uruhare mu kwica ubwoko bwabo ahubwo atari bo ko bari abantu bazima bambwiye ibintu nka bitatu cyangwa bibiri bambwiye ati Runyoni icya mbere na mbere afite abana muri buriya butegetsi bakoramo bambwiye ko ngo umuhungu we yabaye advisor wa vice president wa sena Gakuba akiriyo niba n'ubagihari akiri advisor wa hariya Simbizi ariko bavuga ati abana be bakora muri leta icya kabiri nanone baravuga ati abaga abanyamurenge bagaya Runyoni nibarebe bibaze niba Runyoni atarigeze abona ubukuru yicwa nibarebe batubwiye niba Runyoni atarigeze abona Nsabigabadani umwana ukiri muto anigwa ku mugaragaro batubwire bamwe bibuke umukecuru watabarizaga abanyamurenge agakusanya imyenda agashyira muri fuso bakamufunga bibuke ubwicanyi bwose bukorerwa hariya avuga ati rero ibyo byose bitera umuntu guhindukira ku ijambo akaba yavuga n'ibindi atarakwiye kubavuga akaba yavuga ibintu abantu batamwitega ko yaba yavuga abati rero abantu bashyira mu gaciro cyane cyane abanyamurenge bamenye ko hari abantu batandukanye abantu baratandukana imbere y'ibibazo hari abashobora kubyakira bakanabifesinga bakaba banabipfira uwo bampayeho urugero ni bukuru metre bukuru hari n'abandi bashobora kwirengagiza ukuri kugira ngo bakomeze babeho aho atabo bose rero sosiyete yari yose irabagira abanyamurenge rero nabo ntibatangazwe n'iki kintu kuba cyabayeho gutyo ayo ni amakuru nabahaye aranga ati rero nanasoza aho ati Kagame ntashobora kuba muri Side Kivu atumvikana n'abanyamurenge aranga ati ababembe abafurero abanyindu n'ubundi bwoko bwose buri hariya ntacyo bwamarira Kagame abanyamurenge batabikoze batamwumva avuga ati rero abanyamurenge nibaramuka barambuye amaboko bakajya guhobera Kagame aka ntibite ko yabishe ntibagire ngo azababare azakomeza baya ba mwabyemera akaza azakomeza bice mwabyanga n'ubu ntacyo agomba guhinduraho ahubwo urimo gufata icyemezo kugira ngo mutekereze igikwiye icyo mwakora ko mutekereze agaciro gakwiye amaraso y'abanyamurenge amaze kumeneka uyu munsi n'uyu munsi akimenekanya mwarayibonye ko hari imodoka yari igemuye ibiribwa ejo bundi barayitwika nayo ibi byose ni ibintu biri aho ngaho ayo rero comrades niyo makuru yari ahari ni ukuba uyu munsi hari abantu batandukanye barimo bagenda hirya no hino bagerageza gutagatifuza Kagame aho rero bakaba barimo n'umugabo ukora muri University of Rwanda nawe n'umuvandimwe wanyu Mugabe aje nawe uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waje byitwa ko aje muri misiyo ya University of Rwanda ariko icyamuzanye ni ukureba ko yabona yavugana n'abanyamurenge bo muri Mahoro cyane cyane uriya mudamu kibasumba kugira ngo barebe ko bashobora kuvuguruza iriya baruwa barebe ko bashobora no kugerageza gushyigikira abangaba bose bavuga ko Kagame bavuga ko Leta y'u Rwanda nta ruhare ifite mu bwicanyi bubakorerwa ayo niyo makuru ahari ibibazo nanjye nibaza uyu munsi ngiraho mutubwire muraza kutubwira muti koko twebwe Kagame aje turakorana nawe batugese bashobora kubona abantu babarabo muri Mahoro cyangwa n'abandi bavuguruza ziriya nyandiko uwavuguruza ziriya nyandiko yasinywe na Kibasumba byaba bifite akahe gaciro uwaza ubu buhamya bw'aba bantu bavuga barimo Sebastien Aronyoni bufite akahe gaciro ku bintu bigaragara neza ibi ngibi namwe muraza kubidusobanurira niyo mpamvu ndatekereza ko kuba muri aha ngaha no kugira ngo mushyire umucyo ku bibazo nk'ibi ngibi bidasobanutse ariko twebwe tuzi ubutegetsi bw'iwacu ko bukora ndetse n'abantu abavandimwe bacu baba bari mu nzego z'ubutasi bagerageza kuduha amakuru nk'aya ndumva njyewe umwanya usigaye ari umwanya wenda wo kugira ngo nze kuza kugira ibyo mbabaza ahasigaye Comrade Serge ndubona bandekeye aho murakoze
urakoze cyane Maitre Nyasi kandi ugize neza kuko bigaragara ko wabashe no guca muri ubwo butumwa ubasha no gukurikira ibyo biganiro ubasha no kugenda ureba batanze ubuhamya ibiganiro badwe ntabwo amazina Nyazi ntabwo nafashe mu mutwe nagiye mbabizi cyane ku byinshi nagiye mbibona ahangaha n'inyandiko ndazifite reka mpere wenda kuri Joseph Bineza nubwo bano bavuga amahoro ariko ubundi nzi ko amahoro ubundi komunote z'abanyamurenge muri Amerika mwabaciye amazi mahoro mwasanze ari nka chapitre ya RPF ubundi kuko niba nibuka ku ikubitiro hari ibintu mahoro yagiye ivuga mukayinyomoza ndetse siko mufite na association nshyashya mwashyizeho hano muri North of America mwanyibutsa association nshya mwashyizeho nshyashya ndetse n'uburyo abikora ku buryo wenda kugira ngo namwumve amahoro tuyivuga ntibumve yuko ari nayo yonyine hari association nzi neza ko abenshi mwanagiyemo mahoro muyifata nka hawe yatarnye simbizi niba ariko nabisobanura Joseph Bineza ijambo ryanjye andakeka mugenzi wacu Bineza afite ikibazo ndabona uramuvinga ariko ntabwo uvuga hari ikibazo kiri ku murongo wa telefone mugiye Bineza utarakemura icyo kibazo kingungwa muranyumva neza
ndakumva bwana Serge
ya mugenzi wacu Bineza urabona ko afite ikibazo sinzi impamvu umurongo arimo kudutenguha ikibazo nari mbajije wacyumvise mahoro bisa nkaho mutakibarizwamo mwasanze idashyira imbere inyungu z'abanyamurenge kubera iki ubundi mahoro mwasanze idafite inyungu z'abanyamurenge itadefana inyungu z'abanyamurenge
murakoze cyane tubanje guha pole umuryango wacu w'abanyamurenge n'andi moko yose yavuye muri Congo ku bibazo bikomeje guhura nabyo bikomeye kandi biremereye ubwoko n'igihugu by'ukuri nubwo wenda tuvuga ngo baje gutabarwa ariko nanone aho abantu baye barwanira bangana none abaturage bafite ibibazo byinshi bigoye rwose numva nakwihanganisha abantu bacu bafite ibibazo bose abanyekongo bose bo bisa n'ibigoye nyine umutwe wundi cyangwa se ni mutuality niko witwa BMU Banyamulenge Mutuality ubumwe ni umuryango barebye neza usa n'urebye ibikorwa bihaye ibikorwa n'amahoro bitameze neza bidahwitse bidafite umurongo bisa n'ibigambana bisa n'ibitumwo abantu noneho uwo
mukiza kingungwa harabambwira ngo amajwi yabo ari hasi cyane hari uburyo wakongera volume ndagira ngo nkubaze niba hari uburyo wakongera volume kuko harabanyandikira muri Europe mbambwira bati muvandimwe mukiza ariko numvaga zayiko wakomeza nkaneba niba nkumva neza oya ubu noneho bisubira udubi bibaye bibi cyane kuruta uko byavugaga ahubwo mu gihe ukigerageza wareka Joseph Mineza ndagira ngo ndebe nawe nibunyumva ndabona ikoranabuhanga ryananiranye Mineza ntabwo tukumva rwose na gato not at all wa uranyumva
ndakumva neza simbizi
okay ubwo abantu bagerageza babyihanganire ni niko iyo headset wambaye imeze Joseph Mineza wenda wavamo ukagarukamo nibinanirana ndashaka uburyo ngo tuhamagara ku murongo wa telefone uve kuri Zoom ko Zoom ubundi yari ifite amajwi meza cyangwa quality ari nziza ariko uburanyumva
ndabumva neza rwose ngewe ntabwo
okay ubu ndakumvise neza nongera kugira iki kibazo ndakubwira none dukoresha umurongo wa telefone kuko nabonye atari ubwa mbere bibaye reka nkomeze kwa kingungu aze kumunganira twavuze mahoro ahangaha ariko kuko navugaga ko ari undi muryango mwashinze kandi abenshi mahoro mwarayivuyemo ko mwabonye ko atari inyungu zanyu zikiri niho nagira ngo bibe clear kugira ngo namwe muvuge n'umuryango mubarizwamo n'impamvu mwitandukanyije na mahoro ko mwabona ko mahoro itadefana inyungu z'abanyamurenge zisigaye idefana inyungu zo mu kadomo wakomeza bwana kingungu
simbizi ko munyumva ubu nyine
turakumva
wenda nari mbaye nkukuramo ekuteri kugira ngo duze ko arizo bishoboka ariko muvuga ko bidashobotse ijwi ntirikomeza kumvikana
ya
ariko ubu ndizera ko munyumva
ubu ndakumva neza usibye ko riri hasi ariko turabyihanganira
nari maze kuvuga ko nyine duhaye poli imiryango yacu yose abanyekongo bose muri rusange kuko ni intambara zikomeza kwiyongera kandi nubwo wenda abantu bavuga ngo baje guhasha imitwe yitwaje ibirwanisho ariko kamene urumva ko nanone ni ya ntambara igihari abaturage barapfa umunsi wundi rero icya kabiri mwarimu tubajije nari mbabwiye ngo undi muryango waremwe witwa BMU Banyamulenge Mutuality ubumwe ko mwarimu ubajije uwo ni umuryango ndetse ni umuryango w'abanyamurenge bose uhuza abanyamurenge aho bari hose isi bumva ko bavuganira umunyamurenge nyuma yo guhura n'ibibazo z'intambara tukabona abantu bamwe muri twebwe basa nkaho bashigikiye umwanzi kandi umwanzi twaramumenye tumenye uwo ari we tugerageza kumuvuga turumbwira abantu ko leta y'u Rwanda ihari ubu nyine ariyo iri mu mwanya wo kugira ngo irimbure umunyamurenge ibe muri kare ya gace ikarangize ikigarurire ipange ibikorwa byayo iriya mitwe yose ihari tuza gusanga ko ari u Rwanda ruyishigikira kugira ngo rubuze Kongo umutekano wayo zo turabibona tubibwira abanyamurenge ariko nanone kuko umuryango w'amahoro usa nkaho uwo utabyumva neza zatumye rero uwo muryango wundi uvuka kuko cyari gikomeye cyane nuko bacamwe abanyamurenge bamwe basa nkaho bagambaniwe kwitwa nkuko abana bacu bari ku rugamba hariya bagaheza imfashanyo bamwe bakima abandi ibyo turabireba dusanga mu z'ukuri ntabwo byumvikana kugira ngo abana babiri bari ku rugamba bahe barwana mwarabakurikiye nguriya kanika na nyamusaraba bari hariya mahoro yo yafashaga makanika ikima nyamusaraba yafashaga twirwaneho ikima gumino dusanga ibibazo biri muri mahoro bisa nk'aho ari ibibazo by'ingutu bikomeye biremereye bituma uriya muryango wundi uvuka kugira ngo usubire wigarurire abanyamurengo babwire umwanzi wabo uwo ari we umwanzi wabo utegura biriya twarabivuze inshuro nyinshi dusanga ni u Rwanda rwohereje Red Tabara abavuze Red Tabara nibo bapfuye mwarabwumvise ba metere mukuru ndwari n'abandi bariya bose bagiye bapfa mwarabikurikiye biriya byose nuko bavugaga ikibazo aho gikomoka kugeza igihe Red Tabara yiyunga na Mai Mai donc n'iriya mitwe yose ya Uganda ifashwa n'u Rwanda ziriya za M23 zifashwa n'u Rwanda donc tusanga tugomba kuramira ubwoko bw'abanyamurenge bahaye bwicwa ubunyine kandi si bwo bwonyine n'abandi bose nyine isi yose urabona nka za Ituri urabona nka za Nord Kivu yose nanone iracarimwo imvururu nyinshi ziriya mvururu zose n'iriya mitwe yose twebwe twasanze ko ari Leta y'u Rwanda hariho ibihamya byinshi kuko ariyo iyisapotinga kugira ngo ikomeze yigarurire Congo ikomeze ibe hari yandu ikomeze ihabuze umutekano ikomeze yibe ikomeze yigarurire hariya gace rero numva ari uko nguko nabisobanura mu magambo makeya ariko kandi nanone nubwo izi ntambara zirimo kuba intambara zihaye ziba abakongomani bazifasha ukuntu kubiri gutandukanye hari abarimo bavuga batese ni ukubera iki Leta ya Uganda yinjiye muri Congo nanone nka kwa kundi Leta y'u Rwanda yakwinjira bamwe bakabirwanya muri ubwo buryo niyo nizo nkuru mwagiye mwumva abakongomani bamwe babivuga ugutandukanye ariko abandi nanone bakavuga bati biramaze Leta ya Uganda yinjire muri Congo kugira ngo zanze bikunze irangize ikibazo aho kugira ngo ikibazo gikomere kibe kirekire cyane kimarigiye birarutwa nuko cyakomera nka ziriya ntwaro mwabonye ziremereye zihaye ziraswa hari iwacu biziza ntituzishimiye ariko nanone kibe rimwe ariko imitwe iriya mitwe nanone iranduke izeho ize muri hariya nyine twumve ko turuhutse rero byatumye Leta yacu ya Congo iheza permission cyangwa yemerera ko Leta ya Uganda yinjira nuko Tshisekedi mu ntego yihaye kwari ukuvuga ngo arangize intambara muri est ya Congo noneho buriya ni uburyo bumwe we yahisemo nubwo hariho abantu benshi barimo kumurwanya bavuga ngo nanone igihugu yagiteje ariko nanone agiteje rimwe imitwe igahita ivaho ihunga cyangwa sifatwa twagira amahoro jewe ndi mu bantu bemeza kuko nanone nta bundi buryo ni ukugira ngo turebe ko imitwe yarangira tukaruhuka biruze hakazaba amahoro gushakisha amahoro nk'abandi rero nk'ibyo muvandimwe yaravuze Maitre Rusagara amakuru twarayumvise menshi hirya no hino avuga kuko Kagame yahise yumva ubwoba atekereza ko Leta ya Uganda kuba yinjiye muri Congo ari we wari usanzwe uhari bimutera ubwoba bimaze kumutera ubwoba ibi byose arimo gukora arimo aragerageza gukubita hirya no hino ngo arebe ko hari abandi bantu yakwigarurira nyuma yatwe dutanga ibitekerezo no gusobanurira abanyamurenge tubabwira tuti mu by'ukuri iki kibazo ni ngombwa ko tugomba kukivuga mu buryo bwa diplomasi kigera ahantu hose twandika inzandiko twandika inzandiko ndizera ko mwazibonye n'isi twandikira ibihugu bitandukanye haba n'iki gihugu twaracyandikiye twandikira n'ibindi bihugu bya Afurika turega leta y'u Rwanda turega Kagame kuko niwe uri mukora biriya bintu zose kandi amahanga arabizi izegeranyo zarasohotse za ONU bivuga ko uriya mugabo ni uri complice y'iriya mitwe noneho kugeza naho n'andi makuru avuga ko yagerageje kugira ngo abwire Tshisekedi ko iwe agiye kurangiza ziriya ntambara za Congo Tshisekedi mu rundi ruhande akamubwira ati ni gute rero ntabwo ari wowe namubwiye kuko nyuma yabo hagiye bari abaperezida ko ari batatu Tshisekedi ndayishimiye na Kagame bashakaga kugira ngo barebe ko barangiza kiriya kibazo Tshisekedi yarabakonfrontaga ashaka kubabwira ngo iki kibazo ndashaka ko mukirangiza ndetse Kagame aramubwira ati jewe nifuza ko arijuja kurangiza imitwe ndayishimiye aramubwira ati ni gute ubwira umuntu urimo wateje iriya mitwe uyisapotinga akahintwara akaba ari wo wongera kugira ngo umukoreshe ari uza kurangiza ziriya ntambara noneho Tshisekedi arabireba neza arabyitegereza asanga kizashoboka kuko waba ari umukino guteza intambara nyuma yabo akaba ari uje kuyirangiza bisa nkaho bitumvikanye neza aho hantu ntibahumvikana noneho ahubwo leta y'u Burundi nayo yasabaga ko ariyo iza kurangiza uriya mitwe nyine kuko hariho n'abarundi bariyo bare gitabara ariko murabizi ko bagiyeyo nuko babanje guca mu Rwanda bahunga cyagiye kudeta yarafeye mu Burundi mu 2015 noneho bongera bazamukiriya mu misozi kuko bashakaga gutera u Burundi baturutse muri Congo noneho izo nizo twiyamye inshuro nyinshi turabivuga turazandika tuzandika ibisi yose rero hasubira habandi masezerano ya Tshisekedi na leta ya Uganda nibwo navuze njewe ndabishigikiye kubera ku mpamvu mbishigikiye nuko nari nababwiye ko hari inzira zibiri bamwe ntibabishigikiye bakavuga ati ni gute leta y'u Rwanda iregwa kuba hariya ariko nanone bakazana indi leta ya Uganda nayo ikaza kugira ngo ihashe bano bantu noneho jewe navuze ko nizo byiza biduhesha amahoro nubwo intambara iraba igihe kigufi iriya mitwe yose yitwaje imirwanisho ifatwe irangire noneho tugira amahoro nubwo iyo ntambara ibikomeye kandi irakomeye mu by'ukuri ubireze ntabwo yoroshe noneho hanyuma tuzabona kugira amahoro rero izo manevure z'u Rwanda zo twarazimenye nk'izi zose abantu ahubwo batarumva iwacu nk'uko Maitre Rusagara avuze abo bantu bakomeje kudusubiza inyuma turashaka kubabwira ko nta buryo tuzemera ko leta y'u Rwanda yongera uzi wacu twamenya amakuru yayo ntituzemeye turabihakanya umuntu wese ukomeza gukorana n'iriya leta ntabwo tuzabyemera tuzahora tubivuga tuzabyanga twarabihakanye twaravuze ngo tuzamwiyama cyangwa se tumwamagane mu rurimi wenda mwakumva tuzamwamagana n'abariya basore mwarabumvise batatu bagiye kuri iriya radiyo nyine national biriya bashakaga mu buryo bwo kugira ngo bavugire u Rwanda bakavuga ko batuye mu Rwanda kubera inyungu zabo bafiteho kubera amazu yabo barimo kubaka ariko amazu ntabwo amazu yagura abantu kiremwa muntu nicyo kiremereye gikomeye ntabwo twakumva ko twagendera mu bintu nk'ibyo tukumva ko
mukiza unyemereye nkubaze ikibazo nguce mbabareye ko nguciye mu ijambo aba bavandimwe bari mu kiganiro kuri One Nation Radio bavuze ko ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda rudafite aho ruhuriye n'ihohoterwa rikorerwa Abanyamurenge ko ari uko Abanyarwanda Abanyamurenge benshi bahunga bagana mu Rwanda ntibagana ahandi hantu Ikuri icyo nagira ngo ubaze ese koko ibyo niko bimeze ese bibaye nako binameze icyo cyaba ari ikimenyetso simusiga ko u Rwanda rudafite uruhare mu ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge ukirengagiza ariya maraporo yose aba yatanga icyo ni cyo cya mbere none cyo cya kane none nagira ngo ubaze abanyamurenge bavuga ko aba bahakana bavuga ko ngo hari abanyamurenge bavuga ibyo hari ababakoresha ariko ibyo mahoro yaranabihakanye ivuga ko izari na position z'abantu bande abo bavuga babakoresha ni bande ese ibi bintu by'abanyamurenge bamwe kugenda bakavuga bagahakana ukuri kuzwi na bose kuri mu maraporo ya Loni nibyo koko bafite amazu bafite n'abavandimwe hariya n'ikikani natwe tunabafite tunavuka hariya nkanswe mwebwe kuba banabakorera iri hohoterwa muri n'abanyamahanga mutarabene igihugu hariya ibi bintu mukiza ibi bintu bineza mwe mubona bifite ingaruka ki haba ku bwoko bw'abanyamurenge muri rusange ndetse by'umwihariko ababivuga bo ku giti cyabo bemera kwitandukanya no kuri bakavuga amagambo ameze nk'ari murakoze
kibazo cyambe ruvuze
mukiza nyemerera gato mukiza nyemerera gato ndagira ngo numve niba mikora neza iri okay nibinarira ndahitamo connectinga bineza wa uratwumva
yego ndabumva neza
okay nagira ngo turakumva twizere ko biguma gutya nibinanira ndagushyira ku murongo wa telefone kingungwa nari ngutse mu ijambo wakomeza
yarabajije ikibazo cyo kuvuga ngo se koko abanyamurenge bahunga barimo barahungira mu Rwanda koko hari abanyamurenge bahungiye mu Rwanda bari mu nkambi bunine ariko mbere nde wahumvukanye ahantu ho muri Byura ahitwa muri Byura ni muri Katanga hagati y'Amazon abiri ya Kalemi na Moba habaga ibihumbi hafi 20 z'abantu b'iwacu z'abanyabyura nimba mujya mwumva noneho igihe hasenyuwe na Leta y'u Rwanda bavuga ngo umwanzi arakomeye ariko abanyamurenge bonyine birwanyeho bamara igihe barinda umwanzi aho yari ahagaze noneho icyaje kuba nuko u Rwanda rumaze kuhagera hariho afande murokore we waje gutabara abanyabura ababwira ko intambara iremereye komeye bagomba guhunga rero barahunga bageze ikaremi ni kuri Tanganyika abantu bagenda n'amabato bohereza indege zo kuvuga ngo impunzi z'iwacu bazitware mu Rwanda ariko abantu b'iwacu ntabwo bemeye icyo gihe kuvuga ngo baje mu Rwanda nibo bagiye mu Burundi mu Gatumba muri evenement muri kigihe evenement yabaye mu 2004 abantu bacu bagwa hariya mu Gatumba bashinjwa bicwa baraswa nijoro hari mu masaha 5 ngira z'ijoro kugeza mu masaha 9 abantu barimo bicwa abantu 166 nuko bari banze kuja mu Rwanda abantu bacu bagiye mu Rwanda bariyo idensi ubu ngubu ntabari kujayo ndashaka gusubiza Maitre Rusagara ko muri iyi minsi ntabwo bajayo na kera kose bari banze kujayo ariko ubu ngubu muri iyi minsi niho bari basa n'abahakana hagenda bakeya paraporo y'abandi y'ibihugu hari abajya Uganda bakajya Burundi ndetse na Kenya ariko cyane ubu ngubu ndabaje mu Rwanda ikindi kibazo wari ubajije ndetse abanyamurenge batekereza gute kuri ibi bintu byose biba ese impamvu niki yatuma biyunga n'umuntu ubica hari n'abanyamahanga ati uyu perezida w'u Rwanda Kagame aratwica twebwe nakabica namwe arabica ese ni ukubera iki bakomeza kumukorera hariho ibintu nka bitatu njyewe ntekereza bituma icya mbere abantu ntibarasobanukirwa neza ngo bumve bamenye ubwo ni ikibazo cy'ubujiji kindi kibazo cya kabiri ni ibintu bya extremisme navuga ko abantu bumva ko ni umututsi ni umuntu wacu ni umuntu dusa ibintu nk'izo nazo bigatuma abantu benshi batinda muri ubwo buryo ikindi cya gatatu ntekereza ko ari ibyo bintu nyine bafite baramira bashaka kuramira kuko nimba uvuga ngo uraramira abantu bakicwa bagashira numva n'abantu ba materialiste bareba ibintu gusa bakumva ko umuntu afite ibintu yaba afite byose bakunze ibintu kurusha abantu rero njyewe nkumva ari izo mpamvu zitatu ni ukugenda twereka abantu tubabwira ibibazo uko bimeze tubereka ibibazo bakatwumva bazatwumva barakomeza bakagaruka ni nk'uko nguko mahoro yabikoze bandika urwo rwandiko bataba abantu ntitubashyigikiye kuri ibyo bavuze babivuze ku giti cyabo bituma bandika urwandiko twarabishimye cyane kwandika urwandiko bandika bavuga bati aba bantu aba bagabo bitumirije nibo bonye nta muntu n'umwe wa twamaze gukeka ko hari abantu baganiriye nabo barabatuma kugira ngo baje kuvuga ariko mu by'ukuri ntibifite inzira ntibifite n'ubusobanuro ukuntu umuntu yogenda akavuganira umuntu urimo kumwica iyi myaka yose urimo kugusenyera urimo kukunyaga inka zarashize abantu barashize ukongera ukumva ko wamupfukamira ibyo bintu biratangaje mu by'ukuri n'ubujiji abantu batarasobanukirwa ariko igihe Imana izadufashe abantu bisobanukirwe amenye ibibazo dufite
urakoze cyane Mukiza Kingungwa Joseph Bineza ndizera ko umurongo none umeze neza Metro Rusagara akoze expose ndende y'amakuru dufite twabonye kandi nzi neza ko namwe abageraho nizera ko bibageraho mbere yuko bitugeraho twebwe nubwo twe tubivana muri network za mu Rwanda ariko ubu bwicanyi bukorerwa hari iwanyu mubayemo imyaka myinshi pene yanyu ndayumva akababaro kanyu ndakumva amakuru nk'ayo tuyaza tuyaganira namwe twabwiye ngo muze dufatanye ikiganiro bibabwira iki hari ikindi mwamenye kuri ibi birimo kuvugwa duhereye ku byo Rusagara yavuze impamvu Kagame ashaka kongera kwigarura imitima yanyu ese ubu Kagame yakubwira ati Bineza Joseph ndagira ngo dukorane ndumucunguzi wawe ndumucunguzi wanyu ibyabaye sinjye wabikoraga nk'uko Rusagara yabisobanuye ati njye navuze ati byagenze nabi ariko buriya nabivuze muri diplomasi yanjye ati sinjye wabikoraga mukaba mwabyakira mugasubira mu murongo wo gukorana na Kagame nk'uko byahozeho kera mbere y'uko haba iriya separasiyo agatangira kubica batemagura ku manywa y'ihangu ikibazo kirahari ntabwo ikibazo kirahari reka nshaka kurya ngo uhamagara ku murongo wa telefone ngo ukonekite kuri line kuko ndabona Zoom yakunaniye munyihanganire mureke gato dufate ikiruhuko kigufi cyane noneho connecting Bineza ku murongo wa telefone niyo buryo twamushyira mu kiganiro mu bundi buryo kuko ubu ngubu ndabona butarimo gukora kandi bitubayeho
twongeye kubasuhuza bakunzi ba radiyo Itahuka kandi twizera ko muri amahoro ko Nyagasani ari mu ruhande rwanyu mu kiganiro cy'ejo hashize mugenzi wanjye Serge Ndayizeye yabagejejeho ikibazo cy'umutwe wa ADF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uyu munsi rero turagira ngo tubasomere inyandiko yatambutse mu kinyamakuru Commando Post ku ya gatandatu nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe inyandiko igaruka kuri uwo mutwe u Rwanda rurashinjwa kuba inyuma y'ibikorwa bya ADF mu myaka irenga 25 umutwe w'iterabwoba Allied Democratic Force ADF waturutse mu gihugu cya Uganda wakunze kwijandika mu bikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abaturage b'inzirakarengane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu mpera z'imyaka ya za 90 ADF yakoreye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hafi y'umupaka na Uganda nubwo ibitero bya gisirikare byibatse ADF byagizeho ingaruka zikomeye yagiye ikomeza kubirokoka biturutse ahanini ku muyoboro w'imari ubona wakomeje kuba nta makemwa. Inyeshyamba za ADF zungukiye cyane mu nkunga z'amahanga n'inkunga y'ibikoresho cyane cyane biturutse mu gihugu cy'abaturanyi bo mu majyepfo aricyo u Rwanda. U Rwanda rumaze igihe kinini ruvugwaho kugira uruhare runini mu guhungabanya ituze n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko. Ni ibanga rizwi na bose ko bamwe mu bayobozi ba ADF barimo uwahoze ari umuyobozi mukuru Jamiru Mukuru n'undi witwa Musa Baruku bafite inzu itekanye Kigali aho bacumbikirwa igihe cyose baba bari mu nzira bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo berekeza muri Tanzania cyangwa igihe cyose hari ibitero bikaze by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri ADF. Kugeza ubu ADF ikomeje kubarirwamo bamwe mu bayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda harimo uzwi nka Richard Mugisha bakunze kwita Richard Muzeyi akaba anafitanye amasano na Jamil Mukuru hamwe n'abandi. Ubuhamya bwatanzwe n'abafashwe mu gihe cyo kurwanya iterabwoba rya ADF mu burasirazuba bwa Congo hamwe n'abandi bahunze ibitero bwose bugaruka ku kuba u Rwanda ari rwo muterankunga mukuru w'uwo mutwe w'iterabwoba mu mugambi wo guteza umutekano muke muri Uganda. Kagame kandi akoresha abarwanyi ba ADF mu ntambara yo guhungeta igihugu cya Uganda hagamijwe gutesha agaciro imishinga yo kubaka umuhanda uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva Bunagana ukagera Goma hamwe na Mpondwe kugera Beni. U Rwanda kandi rwashyizeho undi mutwe w'iterabwoba kugira ngo uteze ikindi kibazo cy'iterabwoba irucuru hagamijwe kurwanya umushinga w'umuhanda Bunagana Goma. Ibyo kandi rukaba rubikora mu gihe ruri gukoresha bagahemberwa gutaka ngo barufashe kubona inkunga ya banki y'isi mu mushinga wo kubaka undi muhanda uva Gisenyi ugana Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Twabibutsa ko ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwagiye buhura n'amatsinda atandukanye y'abantu kuva Kinshasa, Beni, Bunia, Goma na Butembo babuhaye amakuru y'impamo ku byabereye Beni. Intumwa z'umuryango w'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zabidusobanuriye muri aya magambo. Twaje muri Congo ku butumire bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko twaguye mu mutego ariko tuzi abica muri Congo igihe cyose bicira aho bicira n'abo bavugana nabo. Izo ntumwa zongeyeho ziti dufite amakuru arenze ayo muzi kandi tuzabashyikiriza ubutabera niba habonetse amahirwe yo kubikora. Dufite drone n'amashusho ya satellite tuzi abica uko bimuka aho bahagaze n'igihe bicira. Izo ntumwa zakomeje zigira ziti kugira ngo tubahe ishusho y'ibiri kuba mutekereze ku mpamvu ki abasirikare ba FRDC twafatanyije gutsinda M23 bishwe tukimara kugera i Beni. Ninde kandi kuki Colonel Ndala yishwe? Zakomeje zivuga ko ibibera i Beni ari itsembabwoko ryuzuye akaba ari ibikorwa byateguwe na guverinoma yahozeho ya Joseph Kabila kandi birashoboka ko bizagenda birushaho kuba bibi. ADF iriho ariko umuryango mpuzamahanga ugomba kumenya ko ari Kagame ukoresha igicucu cyayo kugira ngo bice abaturage babanande. Aba banande bari baranze gufatanya n'amatsinda atandukanye afite intego yo guteza akaduruvayo muri Ruwenzori ku ruhande rwa Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Beni icumbikiye ingabo zakabuhariwe mu mirwano za FRDC bakunze kwita Sokola 1 zigera ku 2021 kandi zikorana na Monisco. Nyamara mu gihe hari ibikorwa bishya by'ubwicanyi biri gutegurwa bigenda birushaho kuba bibi. Kubera iki? Abacengezi bo mu ngabo za FRDC baba aribo bari inyuma y'ibikorwa bya ADF. Ingabo za DRC ziyobowe rwihishwa n'ingabo zo hanze cyane cyane ziva mu Rwanda akaba ari nazo zisohora amakuru y'ibanga. Dukunze kubona abapolisi n'abasirikare bageze i Beni bagahisha umwirondoro wabo bagakora ibibazanye hanyuma bakabura. Ubu bwicanyi bukorerwa hafi y'ikigo cy'ingabo za FRDC na Monisco kandi akenshi ubanzirizwa n'ingendo ziteye ubwoba zikorwa amanywa nijoro mu modoka zitwikiriye hamwe na za kajugujugu zerekeza ahantu hatazwe. Angiyo rero inyandiko twabasomeye mu kinyamakuru Commando Post cyasohotse ku itariki ya 6 Nzeri uyu mwaka 2021 kikaba kigaruka ku kuba u Rwanda ngo ari rwo rwa rwihishe inyuma y'uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF. Murakoze rero bakunze baradetahuka mwari kumwe na Xavier Kanijabo nabwira nti nakagaruka.
Arakoze cyane Comrade Axel ugize neza kuri iyo nyandiko. Inyandiko nyinshi turazifite tuzajya tuzigarukaho. Reka mbanze ngaruka kuri Bineza Joseph ku murongo wa telefone. Nibidukundira ziko dufite na Maître Miri nawe umaze kutugeraho nifuza gufata ijambo nawe namwinjiza mu kiganiro. Ariko Bineza ndagira ngo numve niba ku murongo wa telefone nkumva ko twagerageje kenshi kuri Zoom birananirana. Ariko niba nabikemuye waza kugaruka ariko reka duhere hano ku murongo wa telefone turebe niba ikibazo cyaba cyakemutse. Mwamutwumva neza?
Yego turabumva neza cyane Comrade Serge, ndabumva ndibaza ko niba nanjye nkumva neza.
Turakumva neza ku murongo wa telefone. Ndagira ngo duhere ngo maze utange itekerezo cyawe wenda turaza kureba nyuma niba waswitch ukagaruka kuri image. Ariko icy'ingenzi twagerageje kuba twaguha umwanya ngo tubwire nawe ku ntabaza twakiriye abantu mu nzego z'umutekano batubwira bati ibintu abagenzi banyu mukorana tujya tubabona kuri radio Tahuka Mukiza Emiri nawe bikwiye kumenywa n'abanyamurenge. Tukagaruka kuri biganiro Comrade Inyasi yavuze bimaze iminsi bikorwa n'abanyamurenge. Tukagaruka no kuri ntambara irimo kuba magingo ya aya makuru musanzwe muyazi navuga ko nta gice mwumvisemo. Ariko kuba natwe twabye tutireka tubibutse ko twabyumvise kuri mwe ni nko kuvuga ngo mworosoraga wabyukaga ko musanzwe mubizi ko Kagame atabifurize neza. Hari n'unyandikira yambwira ati ariko Kagame yatinyuka ate kongera kubwira abanyamurenge ngo dukorere hamwe aribagiwe ubwicanyi yakoreye mu nkambi ya Kiziba ejo bundi arimbagura imiryango y'abantu batari bake cyane. Nizi nyamagambo nagira ngo umwanya utubwire nawe icyo utekereza ku byo tumaze umwanya tuganira mbere yuko twagaruka hagati mu kiganiro duha n'abandi ijambo na Maître Miri niba tumwakira ubwo naweze gutanga ibitekerezo. Ijambo ni ryanyu bwana Joseph.
Yego murakoze cyane Comrade Serge, mbanje kubashimira cyane kuba mwongeye kuduha umwanya kuri no radio Tahuka. Muzukuri duhora tubashimira kuko si bwo bwa mbere mukunda kuduha ijambo mu gihe muzukuri tukunze guhura n'akaga tugizemo iminsi imyaka itari mike ariko mukagenda muduha umwanya wo kugira ngo tuvugire ibibazo n'akarengane ku bwoko bw'abanyamurenge mu gihe bamazemo si bwo bwa mbere. Mu by'ukuri kuri inshuro rero twongeye kubashimira mu by'ukuri kuko bigaragara ubufatanye no kubabarana natwe mu by'ukuri bitewe n'uko mufite umutima w'ubumuntu. Aho mu by'ukuri umuntu abona abantu babarana mu kaga kandi koko niko binavuga ngo wawe umubona mu byago. Dushima rero cyane rwose iteka mudahwema kudutera umugongo mukatuba hafi mukatukomeza mu byago twahuye duterwa n'iriya Leta y'u Rwanda. Maze rero nihutiye ku nsanganyamatsiko cyangwa se ikibazo mwarimu vuze kijyanye n'ibibazo tugize iminsi turimo. Mu by'ukuri sinzi aho umuntu yabihera ariko ndagerageza rwose gusa n'ubivuze mu magambo make ngusha ku ngingo zitandukanye. Yaba mugenzi wacu Comrade Inyasi yabaza ibibazo na mugenzi wanje asubiza. Reka mbanze nsubize rino jambo rivuga ngo nta na rimwe Leta y'u Rwanda cyangwa se Paul Kagame yigeze agirira impuhwe umunyamurenge. Ibyo byumvikane neza ku batwumva n'abazatwumva na bagenzi banje turi kumwe mu kiganiro ndibaza ko bo bihamya muri aya magambo. Iriya Leta ya FPR nta na rimwe yigeze itugirira impuhwe cyangwa se hari umugani baza baca iwacu mu kinyamurengo akavuga ngo ushaka kurusha umwana kurusha nyina umwana imbabazi kurusha nyina umwana imbabazi ngo bashaka kumurya ishatse kuvuga ngo izimbabazi zagarutse muri Kagame kuri uno munsi cyangwa si ra leta FPR nizo kutumaraho noneho nakari gasigaye nico nabihamyamo mu yandi magambo naho kuvuga ngo mu byukuri ngo uyu munsi yagaruye umubano cyangwa se yifuje kuba yo yogaragaza umutima w'ubumuntu wo kumva yuko yumvise intabaza yaje gutabara n'abari basigaye kandi nabashize bose ari bubamaze navuga ko ari ikinyoma kandi n'abanyamurenge rwose bamutega amatwi bumva ayo magambo ni kwa kubeshana ni kwa gushukana ari we arashuka abanyamurenge n'abamubesha ngo baje kumutabaza nabo baramushuka abanyamurenge turaziranye abanyamurenge tuzi iriya leta tuyizi imbere n'inyuma tuzi ubugome bwayo mu minsi ishize twagiye tunayisubiramo comrade tuvuga hejuru y'ukuntu iriya leta yasenyeye bagenzi bacu bo muri noro cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru suko aribo yari yahereyeho yahereye ku banyamurenge mbere ya kose kerekera kose ariko isanga abanyamurenge ni abantu bateye ukwabo bavuga icyo babonye badarifana ndetse batihanganira rwose akarengane so bibananiye baje kwirukira muri noro aho bagiye bitwaza ko bakurikiye FDLR cyangwa se abantu b'interahamwe kandi koko mu by'ukuri ntabwo mu ntego yazo zari bajanye ntizarangirweza n'uyu munsi bitumye bakiriyo kwari ukugira ngo bariya bagenzi bacu bazarandugwe hariya muri kariya gace ka noro aribo biberayo n'uyu munsi muzi ko n'igihamya gihari kariya gace ko muri noro gatuwe n'ingabo za leta y'u Rwanda aho ba nyiraho babaye impunzi bahambiriye wazirikiye muri kiriya gihugu cyabo muzirankambi mubizi hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda aribo bavuga ngo barindiye umutekano kandi aribo babasenyeye bigaruke rero ku munyamurenge rero cyangwa se muri CD Kivu kuko mwabikomoje ati no yahinduriye image cyangwa se mugambi we wo kuza gutabara umunyamurenge mu gihe yumva ko muri noro muzukuri bisa naho bigaragara byamurangiranye bitewe n'uko nkuko mwagiye mubikomozaho intambara zavutse ziri ku ruhande rw'Ubugande mu burenganzira bwo guhashyira mitwe ndahamya neza ko muzukuri ziranzira wenda zo muri noro inzira ze zisa n'izifunze ariho ashaka kugarukira kwerekera muri side kandi atari bwo bwa mbere ahorayo kandi n'ingabo ze zigize iminsi arizo zikora biriya bintu mubona mwumva buri munsi abantu bicwa umunsi ku wundi bararanduwe abantu ntibakiba mu macumbi yabo bagiye bitwaje umwambaro wa Red Tabara na mayimayi kandi abo bose ni abantu tuzi neza duhamya batorejwe hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda baroherezwa bagenda rwose ari intumwa zishigikiwe zinafashwa mugabo zinasurwa umunsi ku wundi kugira ngo barebe ko ibyo batumwe bikorwa nk'uko babisabwe so uyu munsi rero nk'uko warubajije ati icyo kindi noneho yaje ari umurengeza ahubwo yaje ari umuranduzi noneho w'ibyari bisigaye niko nje nabivuga kuko nta na rimwe rwose mpereye kuva za 96 yusubije amaso inyuma muri gahunda y'iri ya leta nta na rimwe yigeze ibana neza n'umunyamurenge aho tuzi neza ko abagerageje kwitambika umugambi wabo guhera ku bari bahagarariye bagenzi babo mu gisirikare abo bose yarabishe agera ku wa nyuma abari basigaye kuri none n'abahari kuri none uyu munsi bari muri ra leta nibo bagerageje kumwitanga bagerageza kurwanya uwo mugambi kuba bakiriho n'Imana navyo tubishimira cyangwa tubikesha ariko icyo nahamya nuko nta na rimwe bigeze abana neza n'abanyamurenge nababesha ngo uno munsi babanye neza wenda reka nkomoze ku zo mwigeze kuvuga ati bariya abantu bari hariya mu Rwanda banakora inkinamico yo kujisha ngo bagiye kwitabaza iri ya leta ya Paul Kagame nagira ngo rwose mubwire na namubwire ko neza ko bari abanyamurenge bamushuka bamufata ku maso baramuzi neza bamuzi kuruta uko yizi kuko bazi ubukome bwiwe bazi ubwicanyi bwiwe ibyo rero bamujijisha bamubwira ngo baje kumwiyambaza bazi n'ibyo yakoze nagira ngo mumenyeshe ko nawe bafatikanyije ko bazi ari ukwiyerurutsa kuko ni kwa kundi bavuga ati reka mpemuke ndamuke ariko nzi ko neza ko ukuri nyakuri ndakuzi uruko maje uti mahoro neza yagiye yigarura ikoresha indimi zibiri rimwe na rimwe uko ko niko kuri mahoro siyo yonyine yagifatikanya nabari abagenzi babo rirashaka rya RCD mu rwego rwose rwo gushyira mu bikorwa icyo leta y'u Rwanda yabasabye mahoro mu bigaragara ejo bundi mwagiye munayibona bivuguruza mu nyandiko bakahaguruka bakaja kwamagana leta ya Congo bwaca mukabibona bifotozanyije ngabahagarariye mahoro hariya mu gihugu cya USA mukabona bari ku mafoto na Kisekedi undi munsi bifotozanya nawe ejo bwaca bakongera bakavuga ati rero ibyo abavuga cyangwa asaba abatunga gatoki leta y'u Rwanda ko ariyo imaze abanyamurenge ibyo ntitwemeranya nabo bwaca bakongera bakabihamya ubwabo muri zandi mizibiri bajyana cyangwa batunze bakongera bakavuga ati rukoko dushingiye ku maraporo ya Oroni yagiye agaragara turahamye neza kuko iri arede tabara hituka cyangwa se yatorerwe no mu Rwanda ibi ngibi titwashidikanya mu nyandiko nk'uko mwari muyikomojeho yavuzwe n'umuyobozi w'amahoro aho yabihamije neza aravuga ati dushidikanya koko biriya bibazo u Rwanda rubirimo ayo ni amagambo rwose mu nyandiko yakoresheje uno munsi rero kuba dufite icyo kibazo na akaga wenda nibaza ko nasubize na kibazo umuvandimwe Maitre Nyasi yabajije ati se ko murabona bigana hehe na kaga twawe nawe ariko bariya bose tuzi ko impamvu bavuga ari biriya n'izo basukora uyu buri munsi tuzi ko ari inyungu zabo bafite hariya mu gihugu cy'u Rwanda ari byo bisa naho baramira naho n'abandi baje guterura amagambo ejo bundi mu biganiro mwumvise bagiye bakomozaho bavuga ati abahora bavuga mwumvise ko banakoresha amagambo ati abahora batunga gatoki ya leta ko ari ifite ibibazo mu ruhare mu bibazo biri kubera iwacu muri Congo cyangwa se murenge mu yandi magambo bagahamya neza ko babivuga babihamya batunga gatoki yo leta ari abantu ngo bakorana na RNC murumva ko icyo kindi umuzukuri ari gatumwa bariya ni bagatumwa bariya bo ntawana barenganye hariya bari koko twe tubafata ko ari ingwate ni ingwate zigwatiriwe zagwatiriwe mu buryo mubiri zidafite ubwinyagamburiro ntibavuga ntibacira ntibamira ibyo bakora byose bakore hariya muri kiriya gihugu ntitwabarenganya bariya bo nagira ngo namenyeshe iriya leta y'u Rwanda bo ibyo bovuga byose nibica ku munwa ariko ku mutima ntabihari abanyamurenge bose bazi ukuri kw'ibibazo biri kubera iwacu n'abariya bose bayivuga bari hariya muri mu Rwanda barahamya neza mu mitima yabo ico neza nahamya nemera neza nanje ubwanje n'ukubaza ibibazo imboni imvano yaho bituruka ubiri inyuma n'uduteje akaga kariya kose mubona azi koko iriya leta y'u Rwanda ibifite mu kuboko kunini ariyo mpamvu navyise ngo ni ugushukana ari leta y'u Rwanda cyangwa se mwakoresheje umuyobozi wa leta y'u Rwanda Paul Kagame arabashuka nabo bavandimwe bacu abanyamurenge nabo baramushuka baraziranye neza barazi bazi ko kuri koko ku mutima kuko abifite mu ruhare kandi na leta y'u Rwanda cyangwa se program nawe arabizi neza kwivuza ababwira ko bamwanga bazi ubukome bwiwe bazi kuko ukuri kose kuko ibiba hariya bifite mu ruhare so rero aho ku mpande zombi nabihamya neza ko hariho gushukana no kubeshana ukuri kurazwi turakuzi neza cyane ku bibazo zagiye biba hariya n'imyaka bimaze n'uruhare leta y'u Rwanda yagibigira mu sinone rwose turabivuga none ariko tubizi bigize imyaka uyu munsi rero kuba agaragaza yuko yifuje kuza gutabara aratabara kandi asanzweyo mu yandi magambo Serge yimvugo nayo ni ukwivuguruza niko gushaka kugaragaza yuko atigeze akandagiza ikirenge kiwe cyangwa se ingabo ze zitariho tubihamya neza kuko zitigeze zivayo na rimwe mu minsi yashize Tshisekedi yigeze gukoresha ijambo yuko muri Noro yasanze rwose mbwiye akoresha yari muri cyagiye cyahita siege yavuze yuko ingabo za Congo zabaye infiltre nta kindi yashatse kugaragaza kwari ukuvuga yuko u Rwanda rwinjiye muri Congo kugera no mu ngabo za Congo ku buryo bitoroshe kubona umutekano muri kariya gace so rero no muri side ni kimwe nicyo kimwe ingabo ari n'abaturage ari abo bagizi ba nabi bari infiltre n'ingabo z'u Rwanda babaye abaturage nibo babaye ba mayimaye nibo bari muri iyo red tabara ibikorwa bya buri munsi z'ubugizi bwa nabi bwo kurandura kijanye n'umunyamurenge abo ba abo bose twita ngo ni red tabara na mayimaye harimo uruhare harimo n'izo ngabo z'u Rwanda zikora ibyo bikorwa ibinda bihamya neza maze rero reka se nuhini aho ngaho sinzi niba muza kuhongera kuza kumpira indi jambo ndaza wenda kongera ariko nagira ngo mbihamye ntanga umuco w'ikibazo
nifuza kubaza akabazo kamwe
yego
ya ina imetri nyashi gohe mubaze none turebe ko twabona na imiri
nifuza kubaza akabazo kamwe kandi nihuta uyu munsi ikibazo gihari Kagame arashaka abantu bahindura isura yo kubanyamurenge kugira ngo agaragare nk'umutagatifu udafitanye ikibazo n'abanyamurenge ku buryo wenda binabaye ngombwa ibibazo abanyamurenge baramutse babimushinje cyane yavuga ati byakozwe n'abantu banjye ngiye no kubakurikirana wenda akaba yabashyira no mu magereza ibyo rero se tubimenyereye mu kubikora ni ugukoresha abantu bo mu Rwanda bo birumvikana ni iminyago wari umaze kubisobanura bo nta kindi kintu bavuga hakenewe ko abantu bahaguruka abanyamurenge ko abona abanyamurenge bahaguruka bakajya kumobiliza abandi bakagwa Kagame nta kibazo bigakunda hakinwe cyane cyane kuvuguruza ibaruwa ya Mahoro yanditse ishinja Kagame kumugaragaro uruhare ruboneye mu ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge ikibazo bije Kagame arabona abanyamurenge biteguye kumufasha cyane cyane muri Mahoro hano aho tugaragaza ko aje Mugabe aricyo cyamuzanye hano ariyo misiyo yazanye arabona abanyamurenge bamufasha ibyo ngibyo arabona abanyamurenge bamufasha kuvuguruza iriya baruwa Mahoro yanditse ni ikibazo ariko nanone se nababona bifite akahe gaciro biraba bihinduye imitekerereze y'abantu bo muri Mahoro banditse iriya baruwa bakanayisinyira wenda ikintu kigiye mudusobanure arabona abo bantu babivuguruza yego cyangwa we ariko sa nababonye bifite akahe gaciro birakuraho kuri guhari murakoze
cyane Comrade Nyasi mubajije neza mu by'ukuri ni handi nakoresheje rya jambo ko bose ari ugushukana wenda reka tuve kuri bariya bavandimwe bari hariya muri Leta y'u Rwanda ibyo byo ni ibintu byo tutashidikanyaho ni imfungwa kandi umuntu ufunzwe akoreshwa icyo yumva kije cyose aragikora kitategetswe kuvuga arakivuga bariya bo ntitubatindaho kuko bagize igihe bafunzwe babategekwa gukora ibyo batakoze kuko bari bari mu menyo navuga ngo menyo ya rubamba maze rero kuri iri jambo wari ukomojeho muzukuri kubabona n'ubundi asanzwe abafite bamwe bazandimi nyinshi narindi koresheje mu magambo navuze mbere dufitemo iyi Mahoro igezwe igihe ikoresha indimi zigera kuri zibiri ndetse ubungubu none hagiye kuvuka n'urundi rwa gatatu niyo bazatunga indimi zitatu mu buzima bwabo batangiye bahakana kuko Leta y'u Rwanda idafite ukuboko muri biriya bintu kandi babikoreshejwe muri bamwe muri bo ejo bundi barongera bafata inyandiko noneho barabihamya bahamya neza ko Leta y'u Rwanda ifite ukuboko muri biriya bibazo birazwi bifashishije na raporo ya ONU barabihamya uyu munsi haje iyi propaganda yindi wenda rukomoje kuri yaje ibo bagizwe yabikoresha mu nzira zitandukanye bo babona nibyo nabwiye na hamije n'umutima waje aho umunyamurenge wese ari yaba uvugira Rwanda uri hanze Rwanda kuri none avuga yuko ashaka gutaka Kagame neza cyangwa se na leta Rwanda ikinyoma cyambaye ubusa ukuri kurazwe ukuri turakuzi nabo bakora bagerageze kumubesha reka mvuge ngo baramubesha koko niko kuri baramubesha bazukuri nyakuri bazukuri kose iri ya rede tabara ntabwo yigeze ivukira imurenge nta na rimwe kandi fitayivuka ifitayituruka itaratorezwa mu Rwanda ntabwo yigeze igira ibindi birindiro zayo imurenge so abo bagenzi bacu uno munsi sinzi ko tubigisha gusoma ngo wenda byumvikane yuko ibyo byose bivutse uyu munsi ni ibintu bihamya bihari kandi bisobanutse rero nta impact rero kuko ari ubivuze mbona isi ihari kuri icyo kintu ishobora guhindura ukuri kuzwi kugizwe iminsi kuzwi n'abantu bose n'abanyamurenge bose uretse abo bandi nyine bahabwa mikoro ngo bavuge izo batekerewe reka mbivuge no gutekerewa ntabwo ari ukuri kuri mu banyamurenge abanyamurenge bose bazi ukuri izo bavuga nabo babiterwa navuga n'utunyungu twabo baba bahawe cyangwa se bafite hariya mu Rwanda ariko icyo mpamya neza ni ukuri kurazwi ntabwo nta impact bifite guhindura ku munyamurenge nimwe nta n'icyo bizageraho icyo nzi neza nemera yuko umunsi bizakorwa ku mugaragaro bizabagira ingaruka zirenze izo bibwira nonoho reka tubibabwire bari barakoresheje uburyo ubundi mwambaro wo gukoresha yuko Red Tabara ari yishaka ku iri kurandura uyu munsi tuzi imikino n'inkinamico aho asanzwe bakinariya aho bakoresha abamayimayi aribo babohereje barangiza gutsemba no kurandura umunyamurenge barangiza akaza gutuma umunyamurenge ngo naza atabaze abantu bazi baza gutabaza kandi aribo bitabaza bonyine muyana magambo ni nko kubwira uwibwira ko baritabaza bonyine kubwira bari abagenzi bacu abanyamurenge ngo nibabatabaze noneho tubatabare ibyago biri kubabaho kandi koko aribo banyiri kubikora so uko no ni kwigira abanyira boshwa mu yandi magambo kuri kurazwe ibiri gukorwa hari iwacu uruhare rukomeye ndetse rugayidinzi ibindi bikorwa byose ni uruhare rwa leta y'u Rwanda ruri kugirira ubugome abari abanyamurenge na karere kabo birazwi si hari aho nyine mfite n'izindi ngero nk'uko mwagiye mubikomoza muri ya bice bitandukanye ariko reka dutinde kuri aka gace k'iwacu ka Sud Kivu kuko ariko turi kuvugaho n'umwanya rero comrade warubajije neza mu z'ukuri nta impact mbona nta niyo sinzi ko abo ngabo rwose bazagera ni ka gatsiko nyine k'abantu bamwe nyine bagenda guhaza mikoro kugira ngo bagaragare bavuge iriya leta y'u Rwanda neza bavuge uriya mukuru w'igihugu FPR neza yuko yakoze kuva za 1990 nta na rimwe kuri kurazwi turabisobanukiwe maze rero reka nse nuhinyi aho ngaho si n'izimbo magambo kugira ngo dusangire ikiganiro twese n'abagenzi baje maze murakoze cyane mbaye mbashimiye
urakoze cyane Joseph Bineza ibisubizo byawe birasa ku ntego rwose kandi biranumvikana mbere yuko ngaruka kuri ngaruka kwa Kingungwa munyemerere gato tukaba dufite metre ku rundi ruhande niba nawe ashaka gutanga igitekerezo metre munyanganire ndebe niba metre namufite ku rundi ruhande kuko ndakeka metre wanyandikira ukambwira ni wenda niba uri kuri rinye kugira ngo ngwe ijambo ariko wambwiraga ko udukurikiye ariko mu gihe metre ataragaruka komerede rusagara hari ikibazo kiriya kibazo baza kiti ese bavuguruza ibaruwa y'amahoro njyewe ntabwo wenda nibanda ku ibaruwa y'amahoro ntabwo nayitindaho ahubwo twanagaruka ku barideri b'abanyapolitike b'abanyamurenge uyu munsi Azarias Ruberwa ntabwo arimo kuvuga why Azarias Ruberwa atavuga kandi ari we wari voice y'abanyamurenge afite silence ntabwo avuga kingungwa ndabona uzunguza umutwe wenda uraza kubivugaho mu kanya urumva azarese rwo ntabwo avuga Moise Nyarugabo ntabwo arimo kuvuga aba turimo kuvuga hano nuko turimo kubona barimo kuza kubareba muri community zabo babegera ariko nabo voice yawe nyaka ko iri hasi cyane kuruta bari abanyapolitike tubona bari kwa Tshisekedi aribo bahoraga bavugira Kagame mu yandi magambo kingungwa wayi abanyapolitike banyukije sa afe ntago bakira abanyu kumwe mwagaragaje ko muri yo mutari kumwe nabo abamye bavugira u Rwanda mu yandi magambo ko mwaje mutubwira bacecetse bacecekanye iki Moise Nyarugabo ntabwo avuga Azarias urwo ntabwo akivuga byagenze bite kuki batakivuga kandi aribo bantu bavugaga cyane kuruta kumva yuko twabona muri community zanyu zitandukanye ariho arimo guca bacishe ubutumwa kuruta bari abanyapolitike b'ikinshasa
murakoze nimba mukiri ko munyumva
turakumva neza
ndaturukwa kureho gatoya
kugira
ngo Tshisekedi abe president habayeho manevre ziremereye bari abagabo barindwi bari abaopoza bakomeye Moise Katumbi Bemba bamuzito ba Tshisekedi nyine na Kamere na Fayulu bari abagabo bose kwari barindwi Kabila yashatse kubacamo bashaka kugira mbere bitangira bashaka gufata Tshisekedi ngo abe premier ministre Tshisekedi arabyanga abyanze baadopta kuvuga ngo bamugire president noneho bamuha umwanya atware mandimwe Kabila zongera garuke noneho uwo mukino wakinwaga n'u Rwanda uribuka ko Kagame yari president wa Union Africaine banza kubyanga ahubwo yarabigaragaje ngo ntiyishimiye ngo Tshisekedi ko yatowe ariko wari umukino no kubesha kuko ni iriya leta ikunze kubesha cyane naho niwe wabipanze asa n'uhimbira nde Kabila ngo aheze wabo ubutegetsi noneho azongera mugarure kandi muri uko kumugarura kwari kugira ngo Kabila amukoreshe kugira ngo Kabila aje muri bibi ntambara kandi Kabila icyama cya FCC ni zama coalition murabyibuka zama byinshi zari ku ruhande rwa Kabila birwanya ikicyama cya Tshisekedi. Tshisekedi atsinze nyine kuko bitari zemewe njyewe nigeze kwa hari urubuga duhuriraho n'abagabo b'iwacu ndandika navuga nti turabizi ko Tshisekedi azatsinda hari umuntu wambwiye ngo ni ukuvuga ngo abanyamerika mwe ati mumenye umwana ataravuka ni gute ubimenye wabibwiwe nande umwe mu bategetsi b'iwacu abinyandikira ariko twari tuzi ko ari umukino wakinwe rero ngiye kugera ku mpamvu uvuze ngo abantu bacu baceceka ubu ngubu birasa n'ibyahindutse bari bazi ko azongera akagaruka Kabila kandi Kabila bari abanyapolitike bacu bari bamwegamiyeho muri FCC FCD yahise nayo iza muri za zama iba mu ruhande rwa FCC noneho ubu ngubu rero Tshisekedi amaze aragagaye noneho babona ko n'inzitizi bashatse kumurusha izi ntambara z'abasirikare bamwe bakiri munsi ya Kabila bakimwubashe Tshisekedi tarabasha kubakuraho ngo ashire habiwe bamwubaha rero nicyo cyatumye aribo bakoreshwa muri biriya zo kwica iwacu bafatikanyije n'u Rwanda kuko wari umugambi wo guharibisha ubu butegetsi bwa Tshisekedi kuko bashakaga umuntu bashobora kumanipira byihuse akabumvira cyane bakamutwara uko bashaka nabiriya bigakubitiraho za komine minembwe babikoraga kugira ngo barebe ko abantu bazamura ibitekerezo byabo abantu bacikemo kabiri barwane bamayimayi ari amoko yandi yose atwange yari provocation yo kugira ngo noneho abantu birevolte nyine donc bange izo bayi bakora ariko mu nyungu zo kunaniza buno butegetsi buhari rero uti wari uvuze ati kubera iki barumerwa bacecetse banyarugabo bari bakiri muri iyo gahunda yo gutegura no gukoresha abantu basirikare ku mugambi w'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rugere kuzo rushaka kugeraho rugarure Kabila bakoresheje aba basirikare Tshisekedi babanze bamurushe kuko urabona Tshisekedi yaje gukura abari abacamanza yaje kubashiraho muri imyaka ejo bundi kugira ngo bamuvugire yashakaga power n'imbaraga nyinshi yiyongerera ariko ku ruhande rw'abasirikare ntacarakora kugeza ubu nyine rero niho binjiriye muri izi nkuru zose n'abambutsa abantu n'abareka abantu bakambuka imipaka yose bakayijagata niba ari abasirikare babikora rero abantu bacu ubu nyine Tshisekedi arimo arifatira ibyemezo kugeza ubu nyine arimo aragerageza guhindura noneho nawe yafashe ibyemezo aho kugira ngo yahinye Kagame ariko arakoresha leta ya Uganda kugira ngo ino leta ya Uganda ifite imbaraga urabizi igisirikare cya Uganda kirakomeye bakora intwaro za kirimbuzi ubwabo bonyine nibagera hariya nibo babasha gutinyisha uriya mugabo bamutinyisha rero deja Kabila na Kagame barafana imigambi yabo bari bafite irimo iramanuka yamanutse kiri hahandi uko bari bapanze ngo bibakundire ni kujya ushoze intambara tumenye uko irangira noneho icyo nicyo kibazo gihari kugeza ubu nyine noneho ubu hagiye ibintu by'imirwano Uganda ije hariya nibyo navuze ngo je ndabyishimiye kuko bizaba igihe kigufi abantu bakongomani tumazemo intambara igihe kirekire ariko nanone ibe irangire gere hantu dushaka twumva ko dushaka kuko mu by'ukuri ntabavuga ibintu byose ku makuru cyangwa ngo wenda tubivugire hano ariko turifuza ko hari ikintu kiba mu buryo bwo kuneperalize uriya mugabo wanyu amaze igihe yaratumaze mwa bantu umwe Serge nizo nababwiye ejo bundi ndababwira ngo Macron yaje kwagaza uno mugabo w'iwanyu ndakubwira ngo umbajije politike y'akarere ndakubwira ngo uyu mugabo Macron biriya bakoze za Mozambique aha yashoramwo Kagame kugira ngo aje kurwanya ngo terabwoba bariya bahariya muri Mozambique ni uburyo bwo kugira ngo bamuneutralize arwanye intambara nyinshi z'abaturanyi agire gute noneho ubu ngubu rero agiye guhangana n'umugabo ukomeye arimo aribwira ngo iyo kwigarure hari iwacu ngo agire gute arimo aragerageza narabivuze ubushize ngo ni ugusamba kudafite ishingiro kugeza ubu nyine bisa n'ibimugoye kwigobotora ntubwire ngo ya mugabo azigobotora vuba bizomugora mu by'ukuri mu buryo bwiwe bwo kugira ngo yigobotora hageze ubu nyine nicyo gituma ubona ibinyamakuru by'iwanyu bwagumye kuzandikaho ni kubera iki barwanya ko Uganda yinjira ariko deja perezida wa repubulika yabivuze rwose ikindi ndangirizaho kugira ngo uzumve neza rero abacu baracecetse kubera ko imipango yabo ntabwo iriho kandi na politike irimo iragenda isaza ibasiga mu bintu bene izo ngizo ngarutse rero kuri gatoya k'amahoro ndangirizaho perezidante uriya w'amahoro yabivugiye ku nkuze ku makuru mu mwiherero wari wabereye hariya Texas aravuga ngo umunsi babonana na Tshisekedi ngo Tshisekedi baravuga ngo kubera iki mukora imyigaragambyo muvuga ngo njewe ni leta yanyu irimo ibatera ati ibyo bintu mu by'ukuri narabyumvise ntibyanshimisha noneho nguko uko yamushubije anamubwira ati bose twe twakoze dukora imyigaragambyo tuzi ko ari mwe leta mushobora kuturindira umutekano mugomba kuwuturindira kuwurindira ntako tutagize turagerageza kuwurinda ariko rero nkavuga ngasanga ubuyobozi hano bw'amahoro buri kontredire bukwikontredire ku bintu bibiri ijambo rya mbere ni ruriya rwandiko banditse bavuga ngo sibo batumye bariya abagabo ariko bazi ko atari umunyamurenge ushinja leta y'u Rwanda ni ama message cyangwa se ibyegeranyo bya Nations Unies bandika si twebwe ubu barimo barashaka ibyo bintu kugenda babitiyaringa babikuraho kugira ngo bagerageze kureba ko hari ikintu bahindura ndetse ubushize mbere y'uko bagira n'uwo batuma batelefonye bano bayobozi b'amahoro barabatelefona ukabarebe ngo arabatelefona arabwira ati kubera iki mwandika ruriya rwandiko rumeze niki cyabaye babatinyisha babatera ubwoba nta muntu wagutera ubwoba bw'iki ngo ubwo wanditse urwandiko donc ruya rwandiko rwabateye ubwo babikomeye barashaka ukuntu bagenda basisibiranya babwira abanyamurenge bazabwira bene aba bake bake bareba ko bo bavugira ariko sinizera ko hari ico bazakora noneho ikindi narivuze nikizanye n'uwo mubonano wa Tshisekedi Tshisekedi aravuga ati muzukuri rewe ndakora uko nshoboye kugira ngo ndangize intambara yo muri est hari bikwiriye ko twegerana muri abantu banje ni mwebwe duhari tugirira none se mutegereye leta yanyu mwe mukagenda muyishinja mukora manifestasi muvuga ngo leta yanyu niyibishe bayi nta kintu cabaye intoxike ni ikintu kibarimwo abantu b'iwacu kumva gusa ngo ubwo Kagame ari umututsi abantu benshi barahatinze cyane ntibibuke ko n'umututsi umara abantu n'umututsi wisha abantu yashinje abantu araba ni igitekerezo turarwanya igitekerezo siduhaye turwanya umuntu igitekerezo ni kibi ntagende uko ameze kose ariko kiriya gitekerezo twaracanze kandi inzira zose barimo bakora ubu nyine aba yarabikoze kera aba yaraganiriye nabo kera ariko ubu nyine ndumva igihe cyaramurenganye dore na leta y'u Rwanda iraje mu by'ukuri bose nabo ni ibindi bose biguma gukurura na nyina wundi nawe abyara umuhungu reka ariho ndangiriza murakoze
urakoze cyane Kingungwa ugize neza afite tugarutse n'inyuma we nawe twahereye kubera ko ni ntabaza kandi amakuru mwaramusanzwe munayafite nongere nshimire Maitre Rusagara nawe amakuru yagiye ababwira muri komunote yanyu mufite ibibazo bikomeye kubera ko mufite abantu benshi baryamana na Kagame mu gitanda ibyo ntabwo nabica ku ruhande ndumva tuvuze ko the same in the same bed ntabwo ari igitangaza babagambanira ku ruhande rumwe bakagaruka bakavuga ko kandi Kagame ari umucunguzi ese mwe mwiteguye wa mugani wa Maitre Rusagara kudefanda komunote yanyu mwiteguye guhagarara ku birenge biri mukanyomoza propaganda zigiye gutangira gukoreshwa mu minsi iri imbere kuko nzi neza ko mubizi reka wenda Bineza ari ugisubiza Joseph Bineza muranyumva
ndabumva neza Serge ndabumva neza
ya icyo kibazo gisubiza niba mwiteguye
duhereye no kuri uno munsi rwose banabinyomoza rwose twaranatangiye nta nubwo tuzemera yuko icyo kinyoma gikomeza kubibwa mu bantu ntibizashoboka nahamije neza n'ukuri nubwo ntareba mu mitima y'abanyamurenge bose bazi ukuri kuko ibiri kuba byose nta ntabaza y'umunyamurenge yabayeho ahubwo ni leta y'u Rwanda yitabaza ubwayo kirihamagarira abanyamurenge ngo mudutabaze nta munyamurenge ukeneye leta y'u Rwanda kujariya kuri ute utabara umunyamurenge kuko bazi ibiri gukorwa hariya ko babiri inyuma so kuvuga ngo
ariko bineza ngutse mu ijambo gato ibiganiro bikorwa ku maradiyo mu Rwanda ibiganiro birimo gukorwa mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko topic yanyu ni priority ariko ntibajya bakomoza kuri role ya Kagame na Kaga muri ya conference yanyu bo bavuga yuko ubwo bibabaje gukomeza kurebera
komredi regari ya tuzi inkinamico zari ya ziri ya leta cyangwa siri ya FPR turayizi rwose mujya mubona ko ariho bateza ibibazo bakaza no gusahuza gutanga ibisubizo ari naho bateje ibibazo ibyo ni ibintu bizwi so kuba rero hariho iyi propaganda yo gukoresha uwo ariwo wese indirimbo yo kuririmbwa n'imwe nuko leta y'u Rwanda yatabara wabonye mu minsi ishize bonyine bagaza bakoresha ibinyamakuru zose hariya ati niki leta y'u Rwanda ikwiri kurebera ibi abanyamurenge bashize se aribo batazi ko aribo babamaze mu yandi magambo nahamya ko mu by'ukuri comrade ntabwo ibingibi rwose mvuga ari ibyanjye nzi ko umunyamurenge wese ahari azukuri ku kibazo dufite n'inkomoko zacu so rero twese ari bariya bajya mu buri munsi barimo bene wacu nabivuze neza neruye ko bamubesha kandi na ubwiwe arababesha yuko aja batabaye ahubwo aje kurangiza n'akari gasigaye so tuzabihamya neza tuzana ko tuzabyamagana neza twivuye inyuma ntabwo ari yo nyine nabandi tuzi ku kintu kiri gukorwa umugambi mubi cyane mubisha wishi nyuma y'iki kintu so rero ntabwoba serere kambivuge neza ibi ntabwo babiteye zira propaganda dore nka ziriya ziri kuvugwa mwabonye ubushize reka nkore reference hariya ya biriya byabaye ejo bundi muri kuri izi ngabo z'Ubugande zitera hariya ibinyamakuru wumvise uburyo batangiye kuvuga Ubugande ntibugomba gutabara gute kandi ko bararwanya Ubugande aribo bifuza kujyayo kandi ingabo z'u Rwanda zigize imyaka zituyeyo zara mvuge ngo nukororoka kudashaka ko ibyabo bigaragara bimenyekana ariko batangiye kuko babonye yuko ingabo z'Ubugande zagezeyo zigiye kumenya ibyihishe inyuma n'ibikorwa byabo bagizemo iminsi bahishira bayibyitirira ADF n'ibindi ni kimwe na hariya bitirira Red Tabara Mai Mai ari bo babiri inyuma aribo babiri mu mutwe wazo so gihambaye ni kiye gigishe uno munsi aje yitwaje ngo ni ntabaza cyangwa se ni umurengezi wuri nta murengezi ahubwo ni umuranduzi niko njye mbihamya rwose muri aya magambo aje kurandura n'icyari gisigaye rwose reka mbihamye Serge ndibaza ruko rwose nabihamye rwose ico uko niko ko kuri kuri mu banyamurenge reka mbivuge utyo abazakoresha indi mvugo ijanye no kuvuga yes
No ingingo ntabwo iri busozwe ntabwo turi busoze ingingo kuri uyu mugoroba ahubwo turayikomeza muri iki cyumweru cyangwa no mu byumweru bitaha kuko sisiteme ya kaga turayizi ukuntu ikora ubu bagiye kubashyiraho pressure mwese ariko iyo mvuga mwese ntabwo ari mwebwe ko mwebwe nzi ko muri committed ku mpinduka hariya ntabwo mukangwa n'ibi bivugwa na kaga n'agatsiko ariko muri community zanyu bagiye kubashyiraho nyine pressure kugira ngo mugerageze mutangire musobanure impamvu wa mugani bikenewe Comrade Metro Sagara ndagira ngo twere tugara ku musozo w'ikiganiro hari ikindi kibazo cy'abagihari cyangwa wumva wenda twaba tutasobanuye neza ubutumwa bwatanzwe uko twabwakire bwumvikanye bagenzi bacu badusubije hari ikindi kibazo wumva gihari mbere yuko twafata iminota 15 yo gusoza
Comrade njyewe ni akabazo gato kandi kameze nk'aho hari akabazo k'amatsiko aba bavandimwe Mukiza n'Abineza ndabizi neza ko bazi Kagame nk'uko nanjye muzi ndabizi ko baza abavandimwe babo nk'uko nanjye nzi abavandimwe banjye ndabizi ko bazi amacakubiri Kagame yabibye muri sosiyete zacu yaba iy'Abanyarwanda yaba n'iy'Abanyamurenge barabizi ariko hari icyo nabonye kinera kwibaza iyo rwandiko rw'amahoro njyewe ntabwo rujya rumva mu mutwe kandi rwananeye gukunda amahoro nubwo hari ibyo Mukiza yari yavuze ko bagenda bavangavanga nibyo koko ariko uru rwandiko njyewe ngomeza kuruhagararaho tubiye ku kintu cyo kuvangavanga rero ba comrades Kagame aziko akunda ko ashobora kugirira nabi ariko ntugaragaze ko yakugiriye nabi ukabigumana mu mutima ukabigira nicyo akundira amahoro ko rimwe na rimwe muri za mvugo zitandukanye amahoro igira harimo nyina bicecekera bagahisha mu mutima bakamushima kuri uru rwandiko rero niho ngira ngo mbabaze nk'abantu bazi Kagame uru rwandiko banditse rukabahagurutsa rugahagurutsa inzego z'ubutatsi rwa kabare bagahamagara hirya hino agira ngo barebe ko baruvuguruza aba mwaha butumwa ki abantu bo muri mahoro baratekereza ko imbere ya Kagame ari abere cyangwa byararangiye barenze wa murongo utukura Kagame yirwa avuga ni iki kibazo cyane ubutumwa mwagenera abantu bo muri mahoro cyane cyane mushingiye kuri uru rwandiko banditse bahamya badashidikanya ku Rwanda rufite uruhare kandi uruhare rugaragarira buri wese mu ihohoterwa ribakorerwa batekereza ko imbere ya Kagame bafite uwuhe mwanya batekereza ko bakiri abere imbere ya Kagame
Maitre Rusagara mfite Maitre Miri nawe reka mbanze ndebe Maitre Miri mwamutwumva Maitre Miri uri kuri mute Najira nubene mwenye mvaneza. Tacheka metri mira tara nyumva. Kandi tunamufite muri studio. Mbere yuko wenda mukiza kingungwa ya na muhera ho. Rekansure kwa bineza. Bineza wa uti nyumva.
Yego ndabumva kongwe ndabumva neza cyane.
Okay, ugize neza mu gihe nyine wabufashe ijambo dufite metre 1000 kurundi ruhande ndifuza kwenda nawe no munyamategeko kandi ibibazo metre 1000 wanda namwubaha cyane kuko niwe watangiye kwikubitiro wambwira ati mpa platform ibino bintu bivuge metre 1000 uranyumva?
Ndakumva ndakumva kabisa.
Ya uri kuri audio sinzi niba wifuza kujya kuri video wenda ni wahitamo ushate video nagushiraho ariko uri kuri audio kireho video cyangwa uraprefera kuba kuri audio
rumva ahantu ndi ntabwo
nta kibazo turakumva guma kuri audio nta kibazo ikingenzi n'ibitekerezo byawe nagira ngo nshimangire ndi kumwe na Maître Rusagara ni confrère wawe nubwa mbere muri mu kiganiro kandi mu gihe watangiye ukora advocacy ibazo by'abanyamurenge Rusagara yari akiri mu gihugu cy'u Rwanda yajyaga kumva ku maradiyo yumva nyine ibyuvugira hano hanze ruhuye n'umundi munyamategeko mugenzi wawe mu kiganiro Maître Rusagara wajyaga umva miri akora intabaza nyine yibaza ibikorwa abanyamurenge kuri radiyo itahuka ukiri mu gihugu wenda wabanzuka musuhuza kuko muri abanyamateka bo muri emisiyo mba numva ko mba kubuza protokole y'abanyamwuga nyine niba wasuza mugenzi wawe Maître Miri wamye nyine akora ubuvugizi bw'abanyamurenge igihe kirekire wowe ukiri mu gihugu umutega amatwi.
Urakoze cyane comrade ngira ngo nanabonereho umwanya nyine wo kuvuga ko Maître Miri ari mukuru wanjye haba mu myaka haba no mu mwuga twakoze no muri experience muri domaine y'amategeko Emire ni mukuru wanjye. So rero mugomba icyubahiro kidasanzwe ko ngomba bagenzi banjye ariko kidasanzwe kubera ibyo maze gusobanura hano namukurikira nk'uko yavugaga guhera nkiri no mu Rwanda ariko ndanamuzi nyine mu Rwanda nyine imitekerereze ye uko yumva ibintu nari mbizi ntago byize ibintu bintangaza mu gihe arageza ahangaha akaba ari kwitahuka Comrade Demir rero turavugana hano kenshi ni umuntu dukunda kuganira ibibazo by'iwacu ndetse n'ibibazo byo mu karere muri rusange nshimishwe rero kuri uyu mugoroba ko ari muri studio za radio itahuka Comrade rero confrère Maître Miri ndagusohoje kandi karibu sana.
Murakoze murakoze nyakubahwa udusuhuza sibye ko mbimenye mu kanya ko mwari muri studio n'umuntu warumpaye amakuru ko bagenzi banje bineza na mukiza kingungwa ko bari muri studio njyewe nari njeje kubumva ntabwo nari na
Nukaze kuvumba kandi nawe uri umusangwa twavugaga nyine ku ngingo y'amakuru dufite ko kaga arimo kongera gushaka kwigarura imitima y'abanyamurenge yumva yuko noneho yagaruka muri kariya karere mu bikorwa by'ubufatanye abamwishaga ko abica yumva ko yabisimplifiya ariko bigaca mu guha abanyamurenge muri za kominote zabo ubutumwa bwo kumva yuko bamubera nk'intumwa bamuvuganira nibyo twibanze kugira ngo twumve ukuntu kaga yakongera kwigarura imitima y'abanyamurenge muri iyi myaka yose yaracuze intumbi imivu y'amaraso muri kariya karere k'iwanyu niyo topic twibanzeho rero ni ibintu umenyereye nta kintu gishya twaba twavuze gitandukanye ariko tukabishimangira ko bije bituruka ku bitero UPDF irimo kugaba muri North Kivu none agasanga nta yandi mahitamo afite sibyo kumva yuko yasubira muri South Kivu ariko kaza mu isura yo kuvuga ati ibyabaye ntarora nabigizemo asakuza mu yindi sura y'ubucunguzi ariko muri bwa buryarya bwe ni muri iyo context twaganiragamo Maître Miri
ndabyumvise rwose numva ikiganiro kimeze neza wenda nanjye ningira agatekerezo natanga cyangwa se ubutumwa natanga ndaza gusaba ijambo
ubutumwa wari ukwiye guhita ubutaka ko twatumye tugana ku musozo urimo natumaze amasaha 10:15 twa dutangiye kwanzura nyine tugana ku musozo niba wumva wategereza nkabanza ngahera wenda kuri Joseph ukaba wamukurikira no tukajya kwa Kingungwa tuko turimo turasoza numvaga ibyo twaganiraga twa tubirangije
aba rero banzo here kuri abo ngabo ubwo nimbona no nanjye ndabona nabanitegura kubana fata ijambo nimba bibaye ngombwa
urakoze cyane reka ngushimire reka nsubire rero kwa Joseph Bineza najya ngushimire kuba twabanye kuri mugoroba twaganire ku bintu bikomeye kandi by'ingenzi ikibazo twibazaga ni ukureba uburyo mugira resistance yo kutagwa muri uwo mutego kandi mwebwe nta gushidikanya imyaka tumaranye nzu uburyo tujya tuvuga ngo Kongo ifite abaresista muri abaresista b'ikubitiro njya mbona abakongomani bavuga ngo ni abaresista ariko ntabwo nabona umuresista uruta umunyamurenge waresiste kuri imyaka yose akanga kuba imbata ya kaga nagira ngo uhereho rero utange ubutumwa dusoza muri iki kiganiro cyacu cy'umugoroba
murakoze komedi nongeye kubashimira cyane nashimira abavandimwe twabanye harimo komedi Nyasi na mugenzi wanjye Kingungwa mu by'ukuri nk'uko mwarimu bivuze ibibazo ni ibibazo bigize iminsi kandi abantu batazahwa imiteka kuvuga ukuri kwabyo imboni imvano aho bituruka n'ababiri inyuma nk'uko duhora tubivuga hari n'ubwo bakoresha imvugo aho usanga bahagurutsa bagenzi bamwe mu bwoko bwacu bagakoresha imvugo zimwe zo gushaka gupfunguza abavuga ukuri yuko bariya nimubareke niba abandi n'ubundi na sosiyete y'abanyamurenge itarekonesa yandi magambo niko badufashe niko dufashwe bavuye no kuri sosiyete y'abanyamurenge bigeze no ku mafamire strength mu miryango ya bugufi aho basigaye bavuga yuko nono na famiye abavukamo zitaturekonesa twananiranye so nagira ngo mvuge rwose nashimangira no ku kibazo cyangwa se ku kabazo mu bandimwe ko muri Nyasi yongeye kubaza soza ntabwo tuzahuye imiteka rwose kuvuga ukuri kandi nashimangira nabwira bene wacu aho baherereye bose rwose iki kintu wavuga ukuri ni ukuri kuzasigara ari ukuri ikinyoma iteka ryose gihora ari ikinyoma kandi kigira gute kigira ingaruka uwa kivuze maze rero wigeze kumbwira ati ni iya mesaje wabwira bagenzi bacu baba ari abari muri mahoro ba bene wacu cyangwa se muri bice bitandukanye mu by'ukuri bakwiye kumenya yuko ubashuka mu yandi magambo ari iriya leta y'u Rwanda cyangwa se FPR iyobowe na Paul Kagame ko iteka ari wamuriganya ukuruma huha ukurya huha kugeza arangije so rero nta zindi mbabazi na zimwe iriya leta ifitiye umunyamurenge wese hava akagera so rero babimenye rwose bicare bazi yuko umugambi wose wawuvuka uno munsi cyangwa se izindi nzira zose zavuzwa zifite izindi shusho zo kugarura undi mubano bimeze nka ya mbeba ikura igihuba niko bimeze ni nako bizaba bimeze abantu babe maso rero babyitwaremo neza bahagarare ku kuri kwabo ntabwo tuzapfira gushira ntabwo tuzapfira gushira abazasigara baharanira ukuri kwabo kandi icyo tuzi ntawudapfa twese turi mu ideni ryo gufata iyi ni inzira imwe ngira ngo rwose mbakangurire rwose kuva mu mabwire no gutekererwa no gushikerera cyangwa se gutaka umwanzi umaze ubwoko kugira ngo akomeze ahabwe intebe cyangwa se ubwawo kurushaho kumaririza n'ahari hasigaye cyangwa n'abari basigaye bityo rero nkaba nasoreza mu bandimwe komedi n'abavandimwe twabanye bashimira rwose kudumanya kubico twavuga muri no studio kandi tunabashimira uburyo mudahwema kudufata mu mugongo mu bibazo tugize iminsi ibi nibyo bigaragaza inshuti nibyo bigaragaza ubuvandimwe muri inshuti za bugufi rwose kandi twizera ko tuzakomeza guhagarana mu bibazo zose twagenda duhura nazo tubari inyuma rwose kandi natwe dushimira uruhare rwanyu rwose mugaragaza iteka kugaragaza ikibazo dufite kandi mushaka kukimenyekanisha hirya no hino uruhare si urwacu twenyine nzi neza ko namwe mutaryama kugira ngo ako karengane katuveho maze rero reka mbe nkinyamba nshimiye rwose kandi nashimira baduteze amatwi uyu munsi no kubazadutega nyuma y'iki kiganiro kugira ngo mukomeze mugire ibihe byiza murakoze cyane
urakoze cyane Joseph Bineza kandi once again nihanganisha nyine kwibazo bya tekiniki wagiye ugira ku murongo ubundi ntibyari bisanzwe bibaho ubundi nta kibazo wajya kugira kuri rinye ariko uyu munsi sinzi uko byagenze kubadukurikira rero bakumvise bakumva ifite ibibazo bya tekiniki babyihanganira ubutandizera ko bizaba byakemutse noneho tukabasha kubana mu kiganiro nta kibazo ndagira ngo mbere y'uko ngaruka kwa Kingungwa Mukiza noneho nawe aba yafata umwanya wo gusoza Kingungwa sinzi aho munyumva
ndakumva bwana Serge gusa umwanya usanga aho ugiye
kwitiranya
ariko turi kumwe nabumvise rwose turi kumwe
Emily na yanze ko yagira icyo avuga mbere yanyu Emily muziko he's a freedom fighter tumaranye imyaka myinshi niwe wa mbere watinyutse kuza kuri radio murebe ukuntu bamuteraga imijugujugu batujya kuri radio yite y'abanyarwanda kubera iki gihariya Emily nkeka ko ariwe n'abatinye ku ikubitiro n'uyu munsi yataza kubera Emily sinzi aho mari gufata iyi frambo yo kuza kuri urugamba kuko barababwiye bati kuki mujya kuri radio itahuka niba mushaka kunenga nimushaka aho mujya kunenga ariko mwijya kuri radio itahuka abandi bati ni radio ya Kayumba abandi bati ni radio y'abahutu abandi ariko muravuga muti no radio yose wajya ukatanga icyegezo cyawe wajya ukabikora utarebye uyikoraho utarebye nyirayo icyo kintu narakibakundiye kuko bagenzi banyu barabarwanyije babaca intege ariko muranga muravuga muti twe tujya gutanga ibitekerezo byacu tugaharanira koze yacu we don't care kuri criticism mwamutanga ziri hanze y'ibyo tuganira ku maradiyo icyo kintu kirakomeye bwana Mukiza
ahubwo kwibutse igiparu kimwe muranyumva
turakumva neza
ntibibutse igiparu kimwe Maitre Emile bamubwiye batuje kuri BBC ngo ajeyo ataho nyine niho ni mu ntera hamwe aho ngaho
kuri BBC
ati donc abantu b'iwacu barakritike zararenze umuntu aravuga ahantu hose uvugira yewe ntaho umuntu atovugira ntaho umuntu atatabariza none se ko Kagame yatwishe kandi bavuga ngo niwe dusa umuntu izo ngizo ni kritike gusa zidasobanutse njyewe numva mu by'ukuri ni ukubura uko abantu bavuga ariko icyo narangirizaho ni ukubashimira ntimuga togore kutubwira kuganira natwe abantu iyo bafite ibibazo bimwe barahura bagahuza imbaraga zabo kuko mu by'ukuri nuko abacu bakongomani batabimenye barebe bitegereze neza ariko baravuze bati abanyarwanda bakoranye n'abanyamurenge natwe reka dukorane nabo turebe twese ni ugushaka barimo barashakisha ariko rero
ariko nyemerera Kingungwa hari mugenzi wacu ubundi dufite ariko sinabashije kumumenya urimo kwandika ubutumwa niba yabwisomera bukajya onde record byamfasha hari mugenzi wacu nyega ko ntabwo nabashe kumumenya ngo mwidentifiye ariko ari muri host queue yanditse ubutumwa bwinshi burebana na mahoro ati mahoro nubwo yanditse urwo rwandiko rwari uburyo bwo kujijisha bazabivuge kumugaragara kuri TV twese tubibone comrade niba wabyivugira nagufungurira mikoro kabyivugira ntabwo namenye ko twaturi kuba muri host queue kuko kuri pano ntabwo nari nakubonye ariko ubwo nkubonye mikoro birafunguye niba ubwo butumwa butanga ukabwisomera kimwe umbabare kuba nguce mu ijambo ko
nta kibazo
uyu muvandimwe yadukurikiye kuva kare sinzi niba wenda mwamunyumva arambwiye ati semiye ko azavuga ubutaha ubwo mwakoze cyane ntabwo nari namenye ko ari undi muntu mwahaye link iyo mbimenya mbara muhaye VIP hakiri kare ariko aravuga ati nzabivuga ubutaha ubwo wenda rusagaraza gucishamo amaso cyangwa nanjye kuko aravuga ati Mahoro Peace Association niyo yazanye amacakubiri dufite mu banyamuryango kuko FPR niyo ibakoresha dore ko principe yabo ari ugucamo abantu gusa nk'abanyamurenge ntabwo tuzemera amafuti n'amacakubiri ya FPR murakoze cyane FPR niyo muterankunga wa Rede Tabara Mayi Mayi na Rede Tabara ariyo neko mbisoma neza ariyo iri gusenya imurenge ndetse no kwica abanyamurenge ubwo rero inshuti y'umwanzi wawe nawe ni umwanzi wawe FPR tuzayirwanya twivuye inyuma Radio Rwanda nifite abahutu benshi none se ko ari bo benshi mu gihugu kano kano kanje Radio Rwanda nifite abahutu benshi kigeze nuko batanga ibitekerezo byacu bigera ku bantu benshi nzavuga ubutaha you surprise me gusa musoma ubutumwa bwanjye please merci ntabwo nigeze menya ko tugufite muri host ya zoom ariko ibyo uvuze ni ingenzi reka rero king one ari guce mu ijambo ko Emile wenda arakurikiraho ariko navugaga kuri izo za attack babakoraho n'uyu muvandimwe niwe uvuga ati radio rwanda ifite abatutsi kuko ni nabo benshi
donke yashakaga kuvuga ko radio y'u rwanda yumvwa n'abanyarwanda ifite abahutu benshi kurusha abakurikira tahuka ngira ngo
ariko babarega ko mujya kuri radio y'abahutu ubundi bati mujya kuri radio ya kiyumba ya twakwihuta ugatanga ubutumwa bwawe
rwose nari nsa n'urangije
ya
nari nsa n'urangije 10 on 10 sorry kabisa
ndabizi amasaha yawe yakurangiranye wa rapira noneho tujye kwa metre miri
noneho narimvuze nti mu by'ukuri ni ukubashimira muzamuhora mutubwira tuganire ibibazo z'akazoza k'iwacu bigomba kuva muri twe ni twebwe tugomba gushakisha amahoro kandi uko yashakishijwe mbere niko azashakishwa muri ibi bihe tugezemo tugomba guhindura uguhindura kwiza ni ugukorera hamwe utitaye ku moko utitaye ku uko abantu bameze ni nacyo cyatumye abantu b'iwacu mwibuka igihe navuze mbere mvuga ngo extremisme yatugejeje kure twarebye hafi cyane donc iyo tureba kure tukamenya ngo umuntu ashaka amahoro atari ukwasa uyashakira uwo ari we wese umuntu yagukiza umuntu uwo ari we wese none se ko twashakisha amahoro mu bacu bakaba batarayaduhaye aho none urumva ko ni hehe ko yashakira umuntu ashakira amahoro abo mwumvikana abo muvuga rumwe abo muhuza ibibazo umuntu wese ni umuntu iyo politike nimara kutugeraho tuzoba abantu bateye imbere tuzoba abantu bari ku rundi rwego ariko umuntu ureba izuru turacatinda ku zuru gusa ngo niryo rizatuzanira amahoro kuri kure tuzosubiza ibihugu byacu inyuma amoko yabayeho kera igihe cy'abanyarwanda n'abarundi bicanye baricanye mu z'ukuri barabikoze ariko nta mahoro yabayemo ariko duhindure system ihinduke ibe nsha ushaka kubundi buryo nka kuri abatanzania nzeme nzangitanga mu rugero ke yagihugu ya gihugu kigira mu buryo bw'amoko ntabwo wamenya ngo uyu ni buboko muzi kuri Tanzania ni ni kwimeze bariya n'abagabo bateye imbere Kenya zibuze nayo iragerageza usanga abakikuyu abakalenjine aba ugasanga nabo barigaragaza ukuntu ariko muzi kuri Tanzania si kwimeze ni urugero rwiza dushakira amahoro hamwe umuntu wese naba mubi dushaka ukuntu uko kumukosora nananirana dushaka ukuntu uko kumurwanya nigeze kuvuga ejo bundi ngo Kagame ari injiri wacu akinjira uko ashaka ariko abagande batarayinjira ka Gitumba no iwe akaba yaboroze akaba yavugije induru ngo bamwe ngo uko baramubwira ngo uko barashaka ngo bakore ngo uko bashaka bamukorere uko bashaka ngo abaturanyi yabivuze natagihe inshuro nyinshi muri bwa bukwe bwa mukobwa wa Gisa yarabivuze inshuro nyinshi ngo bazaturemera ngo bazaturema ngo bazadukora uko dusa ariko akibagirwa we ko abandi baremera kubera ko abantu bibagirwa uriya mugabo aribagirwa iwanyu cyane njyewe nza nshaka kubivuga ngashaka kubimubwira kohura n'umubwira arikunda cyane arikunda ntazamenya ko abandi abantu ari abantu iwe arireba ku giti cye akibagirwa abandi tugomba kubimwereka none abagande binjiriya nabyo si iwabo binjiye si mu gihugu cyabo ni perezida wacu wahanguye aho ubwo nabyo biramuriye aho none wazobaho gute ni ibibazo bikomeye uriya mugabo rero rwose akwiriye kwisubiraho atisubiyeho ibihe byiwe byamurangiranye bijya nababwiye njyewe sinzamuha igihe kirekire ni kigufi cyane kigufi turiya mugabo kubera ibyo yakoze mu nda abantu bose abahutu n'abatutsi bose n'ibihugu baturaniye none we azasigara hehe azasambira hehe numva icyo kintu mu by'ukuri ubutumwa bubonye azabwumva bumenya yumve ko hari abanyamurenge bamenye ukuri kumubwiza ukuri agenda ahindure adahinduye bizamuzanira ibibazo murakoze
urakoze cyane Kingungwa kandi impanuro zawe n'ibitekerezo byawe rwose babyumvikana Maître Miri hari icyo wumva washyiraho ku bitekerezo bya bagenzi bawe kuko ikiganiro bakihariye warushije gutega amatwi ariko ndakuvumbura ndavuga nti ntabwo nakureka ugiye wumvirije aho abagabo bateraniye nawe ugomba kuvuga ijambo ijambo ni ryanyu rero Maître Miri ushimangira wenda ibyo bagenzi bawe bavuze ku bibazo byanyu by'ingutu bikomeye ariko nkubura ko bitarangiye nawe nzagushyira ku mwanya muri iki kimwe gitaha nkuzane kugira ngo nawe ugire ibitekerezo byawe utanga ushimangira iby'abandi bazaba bavuze wenda utanumvise ariko kuri uyu mugoroba ntabwo natuma ugenda nta gakerekeje ko kawe wongeyeho muri experience ufite muri ibibazo by'iwanyu
murakoze cyane kumpa ijambo ntabwo nari nabiteganyije cyane ariko reka mbanze mbasuhuze kandi nabashimire mwebwe Serge kuba muduhaye umwanya mbonereho n'umwanya wo gushimira Maître Rusagara twasangiye byinshi twaganiriye kenshi uraziranye waduhuriye ahangaha rero reka nawe mbimushimire kandi namusuhuze koko ntibagiwe Mukiza na Bineza nabo uhuriye ahangaha ari nabo batumye ninjira muri iyi studio kuko numvaga naje nje kumva impanuro bari butange rero ku kibazo mwavugaga cy'ibibazo biri iwacu by'ingutu hari icyo nigeze kumva mubaza ngo ese birashoboka ko FPR n'abayihagarariye bakwigarura imitima y'abanyamurenge abantu batanga ibitekerezo bitandukanye ariko abanyamurenge ni muri rusange buriya rero harimo n'abanyamurenge bafatanya bikorwa na FPR ni nacyo cyabaye ikibazo gikomeye abafatanya bikorwa bakagombye kuba ari bo bamagana ibikorwa bya FPR bibe kubibera iwacu ariko none ugasanga harimo abafatanya bikorwa b'abanyamurenge noneho rero bidatwaye umwanya munini cyangwa se batariyumvisha ko hari ikibazo gishobora guturuka ku mututsi wundi wagira icyo atwara undi mututsi rimwe bikaba ari nk'ibibazo by'ubujiji biri aho ngaho byo kutamenya abandi bakaba gusa bagendera mu kigare kubera propagande ziba zarakozwe abandi bababeshye byinshi barabyakira barabyemera ndibuka nko muri 1996 batubwira ko iwacu bateguye genocide kandi mu by'ukuri ntayari yateguwe noneho kubera nyine ubusukanyi noneho abantu nabo bagatwarwa n'amarangamutima hafatwa abasirikare baba infiltre bafatirwa muri plane ya Rusizi noneho ijambo ryavuze guverineri bahise bagaruka batubwira ko ntimwumva noneho byabiri twababwiraga ko ariko bimeze ntimwumva ko jenoside yari yarateguwe kuva kera kubera iki bavuze ko ngo bagomba kubakura muri ya misozi mu ishyamba bakaritwika impamvu yabyo ntibayivuge ariko bo bakaba barayizi twe nyine bakatujyanira mu kigali nyine kubera ko turi abaturage bibereye aho ngaho ugasanga ni uko ariko bimeze rero hari abanyamurenge benshi bakiri muri urwo rujijo hari abanyamurenge benshi batumva ko abanyamurenge bashobora kugwa mu mutego hari abanyamurenge benshi bashobora bumva ko nta muntu bavuga ururimi rumwe wagira icyo batwara cyangwa se basa ku shusho wagira icyo batwara rero ugasanga icyo kibazo kuvuga ngo ese hari abantu bashobora kwigarura imitima yanyu mu by'ukuri ari yacu muri rusange twese njyewe navuga ko n'ubu ngubu arayifite kuko mwabonye ejo bundi nk'abagabo bagiye hariya kuri radiyo hari abavugiye hano muri Ohio mwarababonye bari batatu aho hariho abagiye kuri radiyo ejo bundi muri kino cy'umweru hari uwitwa Sebastien n'undi witwa Dismas barabavugaga kuri barivuze bavuga nyine abantu bamagana u Rwanda cyangwa se bavuga ko u Rwanda rufite ukuboko muri biriya bihe bikorwa hariya si n'ukuboko ni Rwanda nabiteguye ariko ugasanga abo ngabo barahari kandi ni benshi babivuga gutyo kandi bamwe ukabona barabyemera abandi ukabona barabivuga gusa ku munwa nk'aho babitumwe gusa nyine kugira ngo buzuze umuhango ariko rero ngatekereza ko ni ikibazo kubera ko abantu harimo abataramenya ukuri ariko barimo baragenda bagabanuka abamenya ukuri bakazamuka kuko mbere hose ni nk'aho abari bazi ukuri bari nka 0% ariko ubu ngubu bamaze kuzamuka baragenda basatira 50 cyangwa se barenga 50 kuba 50 imaze kumenya ukuri cyangwa se abarenga 50 bamaze kumenya ukuri bizoroha kugera no kuri abo ngabo batarabimenya naho abafatanyabikorwa aho bava ni henshi ariko noneho no muri bene wacu barimo bafatanyabikorwa muri bibera iwacu ariko nyine baba barabijeje ibintu uriya mugabo abizeza ibintu by'ibitangaza akaba hari amakondisho yandi ayo makondisho noneho yabananira akabwira ko noneho nibyo basabye cyangwa se babemereye bazabafasha ko bitakihari kubera ko amakondisho babahaye ntacyo bayakoze niyo bashaka kubiri mwumva ibintu abantu bavuga bitandukanye bajya kuza ku ma social media abantu bakavuga ibintu bitajyanye n'ibyabaye baje kwamagana ukumva ko baramagana Tshisekedi ujeje ubundi intambara zimaze imyaka n'imyaka ukumva niwe bamagana ngo niwe wateguye ngo umugambi wa genocide y'abanyamurenge niwagize gute kwanga gusa kuvuga ibintu uko biteye n'uko bihagaze yewe nkumva rero mu by'ukuri bagenzi banje bafashe iya mbere bakaba bakomeje gutabariza ubwoko ndumva nabashimira kandi namwe abahaye umwanya namwe nkabashimira nayo ikibazo cya Museveni n'ibikoresho yerekanye hariya cyangwa se operasiyo yakoze hariya mu byukuri urumva yewe ntekereza ko intambara zishobora kuba zigiye kujya kugabanuka giye kugabanuka kubera ko abantu bapfa za ituri abantu bapfa hehe ziriya zose iriya yose ni imitwe yitwaje intwaro ariko intwaro izikura hehe muri FPR bariya bose rero abari bari mu bari baragize indiri Uganda bahise bigirayo baja gushinga iriya mitwe niyo iri mu Rwanda yica abantu kuko nyine sindi mu kumenya niba ari umushinga wo kwica abantu wa waramba cyangwa se wabyara umusaruro ikibazo gikomeye umuntu kwica abantu gusa nta kintu ari nta musaruro ari bukuremo bijya binyobera sindi mu biopsikoloji kugeza uyu munsi wa none kuba umuntu yakwica ubundi ntacyo amuziza rero nkaba mbashimiye ariko nsaba na bagenzi banjye cyangwa se bagenzi bacu abanyamurenge muri rusange kwirinda amacakubiri kwirinda kugendera mu mpuha n'ibyo bavuga ngo bavuze ba runaka ngo runaka yaravuze ngo buriya ngo baramubeshera ndasaba abantu gushakisha amakuru bakamenya ukuri aho guherereye aho kujyanwa n'impuha n'amarangamutima adafite icyo yatugeza murakoze rero mbashimiye kandi ubwo ngubwo niba ngombwa ubutaha tuzaba turi kumwe naho ubwo ngubwo ho naje nyine nje gutegera naje nje kuvumba nuko nyine mumvumbije
ntukavumbe kandi dufite inzoga zihagije iwacu ntabwo twemera abavumbyi turabakira nabo bakajya ku meza y'abasangwa rero Emile reka mbwire ko bishimishije kongera kukumva harashize iminsi tutavugana ariko ubwo mu kiganiro gitaha tuzaganira ku buryo nawe ukigiramo uruhare wakoze cyane nubwo waje uri umuvumbyi ariko urabona ko twakwakire ku meza y'abasangwa nawe ukaba ubonye ku ntango yawe ntabwo inyota ikwishe nyine nawe wasogongeye
murakoze
cyane ugire umugoroba mwiza reka mbashire mwese twabanye mbere ko dusoza uyu muvandimwe arongera ati nyakubahwa Bwana Serge nyakubahwa Serge kuba Uganda yagiye muri Congo ejo muzumva u Rwanda narwo rwambutse rwitwaje gutabara abanyamurenge kandi aribo bari kutwica FPR tumaze kuyimenya ndetse n'abafatanyabikorwa babo baba b'abanyamurenge twarabamenye Maitre Ntwari ninde wamwishe ni FPR birazwi abanyamurenge twese turabizi mwanzi umwe rukumbi w'abanyamurenge ni Kagame na FPR ibyo by'abanyamurenge turabizi kandi tumaze kubasobanukirwa mwakoze cyane rero mwese mwatwandikiye Maitre Rusagara dusoze bagenzi bacu twabatindanye ku masaha bemeye urumva ariko nubwo dushoje ariko ntabwo turangije kuko tuzagaruka ubutaha Emile arifuza nawe kuzaza agafata umwanya uhagije iyo avuga Emile ntabwo wahagarika kuko ndamuzi analize ze Kigali iratigita abacurabwenge ba Kigali bakandika baba bafatanye ibikorwa ba Kagame Kinshasa bakavuga amangambure ikiganiro gitaha tuzatwika wa mugari muri aterime y'abanyakigali nta gutwika bimwe bisanzwe ariko tuzavuga batigite wa mugani nagira ngo dusoze hari ubutumwa ufite uzoreza kuri mugoroba dushimira na bagenzi bacu bemeye kubana natwe inabaza twumvise tukaba twayitanze nabo bakaba yumvise ntabwo yari nshya kuri bo ahubwo nuko twongeye kubibutsa ibyo bacamo bataraverisa bitewe na kari akazi ko k'Ikigali nagira ngo nawe utange ubutumwa bwawe dusoze kuri mugoroba
urakoze comrade umuvandimwe wanditse message mu kanya nyibukije tweet nabonye y'umuntu witwa Monelize Teresa Mongendu yari mu gifaransa yaravuze ngo yaratwitinze arandika ngo Rwanda suppose aux opérations conjointes entre les FARDC et l'armée ugandaise il est clair que celles-ci visent aussi les banyamwenge de la FDC par les ugandais nibyo yari yanditseho ngo ari umuvandimwe utaza kumva akaga avuga ko agiye gutabara abanyamurenge kugira ngo abagande batabica ko UPDF igiye kurasa abanyamurenge
asindwe kabisa
nibyo rero mushobora kumubona soza rero reka nsoze nta ngira icyo mvuga ku bantu batandukanye hari icyo mukiza avuze ati Kagame yatwishe kandi bavuga ngo niwe dusa ubwo shobokaga ari umututsi kandi n'abanyamurenge ari abatutsi anyibukije indi mvugo numvise ya manyota nawe ni umunyamurenge njya nkunda gukurikira akunda kuvuga ibintu neza yayivuze ku itariki ngira ngo ni 27 z'ukwezi gushize muri Texas habereye murenge youth conference muri Texas yaravuze avuga ukuntu abantu bagerageza gusa n'abagenda atangira ntabwo nari namvise neza ikintu ashaka kuvuga ko bafite abana bakavuga ngo dusa n'abanyarwanda ngo dusa n'abanyarwanda ati ibyo ngibyo mwabikuye he akibitangira nabaye nkumvise nkubabaye ko nanjye abanyamurenge mba numva ari abavandimwe banjye ariko yaje gusoza numva making a sense kuko abantu baragerageza gushaka gukura abanyamurenge muri Congo basa n'abanyarwanda ngo bagira gute bakazana utuntu nk'utwo ngutwo tworoheje hari ibyo yari afite yabwiraga urubyiruko rwabo impamvu mbizanye ni iki rero muri abantu iyo bavuze ati dute leta y'u Rwanda iratwica kiratwica numva ngiye nk'umunyarwanda n'iriya leta y'u Rwanda yitwa ko ari y'u Rwanda leta yanjye numva ngize ipfunwe twebwe abanyarwanda rwose tujya tubabwire ko twe tugira ipfunwe ibikorwa bibi bikorwa uyu munsi n'abiyita ko ari leta y'u Rwanda ariko nanone sinagira isoni zo kuvuga ko leta y'u Rwanda nta leta y'u Rwanda ibaho kuko nta gihugu kigira leta gishobora gukorerwamo n'umuntu wita perezida ngo abikore kuriya igihe rero hakorwamo abikuriya mu izina rya leta y'u Rwanda umukuru w'igihugu ntagire icyo abivuguruzaho biba bisobanutse ko uwo mukuru w'igihugu aba yabihaye umugisha nanone kandi bigakubitiraho uburyo tuzi igitugu kiyoboye mu Rwanda uburyo tuzi ko abo bitwa ko ari abari muri leta ari abategetsi mu nzego zitandukanye ko nta jambo bagira tumenye ibyo ari byo tukananzuraho tuvuga ko kubw'amategeko nk'uko amategeko aba biteganya leta irahari ariko ntikora ni ukubwacu rero tukavuga ko niyo leta idahari ariko nanone nyine ntabwo bitubuza kugira ipfunwe ko turi abanyarwanda kandi niyo leta iriho itwitirirwa ko turi abanyarwanda ariko ibikorwa byayo ni ibikorwa twe tudafite aho duhurire nabyo akaba ari nayo mpamvu ubona dukora ibishoboka byose kugira ngo twitandukanye nabyo kandi tunafate n'ingamba z'uburyo dushobora guhindura iyo ubwo butegetsi nagira ngo ntange ubutumwa kandi nanashimira abantu bacu baduha amakuru mu ishami mu rwego rushinzwe iperereza ry'u Rwanda baduha amakuru bose ataragera no hanze kandi ibyo baduhaye tukabiverifiya tugasanga ko ari byo ndabizi ko iyi radiyo waba yumva ko ubu no mu kanya turi buvugane kandi na Serge nawe ndabizi ko uri buvugana nabo ubu mu kanya baraba tugako ikintu cyari kibateye impungenge ni uko abanyamurenge baba ari abantu bashobora kuryana ngo batere amacumu nka Runyoni Dismas niwe bibandagaho cyane avuga ko ari umuntu watera abanyamurenge bose kwibaza impamvu yavuze biriya ariko babisobanuye ubutumwa babutanze kandi abavandimwe bavugiye kuri radiyo nabo barabyumvise babisobanuye bavuze ko bariya bafata nk'iminyago ubwo rero bariya bari mu Rwanda nabo ntibabyumve ko koko nta mwiryane ushobora Kagame ashobora guca amaho ngo yanganishe abanyamurenge ikindi nanone navuga ni peace mahoro buriya nabwira abantu ko mahoro nayo ifite icyaha imbere ya Kagame kandi icyaha gikomeye cyo kurenga umurongo utukura kuva baranditse iriya baruwa birahagije byonyine kuba kuri Kagame bararenze umurongo utukura bagomba kwitonda rero ibyo kuruma bahuha ntacyo bishobora kubamarira ko Kagame we barenze umurongo utukura bamaze kumurakaza kera uwazajya gahoro gahoro azajya bakindura gahoro gahoro bazisanga bicuza impamvu batigeze berura ngo bavuge igikwiye kuba cyavugwa reka soze rero ntanga ubutumwa kuri kominote y'abanyamurenge rwose singiye kuvuga cyangwa ngo nkabye ni uko ibibazo biri ku bavandimwe bacu b'abanyamurenge biratubabaza cyane ariko bikarengaho kutubabaza kubera ko ari ibibazo baterwa n'abavandimwe bacu ku Kagame n'umuvandimwe wacu nubwo tumurwanya ariko n'umuvandimwe wacu ibyo bidutera akababaro hasaba rero abanyamurenge ko bakomeza bagakomera ibibabaho natwe nibyo byatubayeho uburyo sosiyete yanyu bayishegeshe natwe niko badushegeshe twe baranatumaze turi bisenzegeri ntabwo tumeze byiba nk'uko bameze abasaba rero Maitre Emile yaravuze ko bari hafi zero ariko bamaze kuzamuka bareze na 50 bakomeze ntabwo tumezeamahagarika gukomeza kubica ariko nanone nuko amaherezo bazagamburuza Kagame kandi nk'uko nabivuze mbere reka no munongere mbisubiremo Kagame azakenera amaboko y'abanyamurenge natanayakenera n'uyu munsi nazaba yaranarundutse abana ba Kagame bazakenera abanyamurenge bazicuza ingoma ibihumbi ubugome n'ubwicanyi umubyeyi wabo yakoreye abanyamurenge maze rero unyemerere Comrade Serge nsoreza aha ngaha naho ubutaha
Murakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara urakoze cyane Comrade Maitre Emile Comrade Kingungwa Comrade Mubineza namwe mwese mwatwandikiye ubutumwa bwanyu kuri YouTube ntabwo nabashije kubusoma benshi kuri mwe ariko tuzanabugarukaho ikindi gihe cy'ingenzi nuko kino kiganiro cyagombye kuba kandi kirabaye dushimire mwese mwatwandikiye n'abazatwandikira mu biganiro byacu bitaha hari abari bari ku mirongo ya telefone bifuzaga cya kiganiro kinini nakoze ku manywa ariko bitewe n'umwanya tumaze ntabwo byakunda ariko icyo kiganiro muzacyumva ejo ku wa gatandatu kuri porogaramu za radiyo itahuka ikiganiro cya Charles Kambanda niho kizatambuka ejo ku mugoroba ko ari ku mirongo ya telefone muzacyumva ku bankurikira kuri WhatsApp cyangwa twanjye kuri WhatsApp bamaze kukibona deja kuri audio niba ugishaka kuri audio nyandikira kuri WhatsApp nyiguye kuri audio ariko kuri babandi dufite abantu baba bari mu rungo bumvira ku matelefone mu nzu kigano muzacyumva ejo ku mugoroba isambiri z'ijoro mwakoze cyane mwese twabanye kuri mugoroba nongere mbashimire ku by'umwihariko ko mukomeje kubana natwe nkaba navuga rero ni ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka ibiganiro byacu tukabizakomeza ejo nkuko nabibabwiye mwumva kiriya kiganiro cya Charles Kambanda ku cyumweru dufite izindi gahunda zitandukanye zizaza zikomeza muzaze dukomeze tubane ngese je ndabigoye kino kiganiro rero mfatanyije n'abagenzi banjye nababwira ni mukomere ku rugamba umwanzi duhanganye ntabwo yicaye akomeje kumva yuko nyine atanejejwe n'ibyo dukora ariko bitinde bitebuke tuzatsinda bitewe nuko uru rugamba yashoje ruzarangizwa n'abantu bafite conviction bafite commitment bafite icyerekezo kandi nzi neza ko muri bamwe muri abo ngabo hari kritike wenda ziba ziri negative hari komante nabonye angaha muri YouTube batabanya murenge bakoze ibi ayo ni amateka ubu turavuga urugamba rushyashya turavuga amateka mashya ni nayo mpamvu tugumye mu mateka ibyo twaciyemo ntabwo twakora innovation wowe ukiri mu mateka uvuga ngo abanyamurenge bakoze ibi yes uri mu mateka ariko ayo mateka agomba kujya ku ruhande tukazana innovation nshyashya tugakora ibintu bishyashya bitandukanye n'ibyo mwe byo twibandaho mureke rero tuve mu by'amateka ahubwo dushaka ibintu bishyashya no twubaka u Rwanda rushya twubake akarere gashya abakongomani b'abanyamurenge bagira igihugu cyabo cyangwa bitanga igihugu cyabo bavuga amateka yabo naho kubara mu mateka ngo tubazi kuri ibi ngibi ibyo ni amateka nyine byarabaye rose biba byarabaye ngo bigende bite mureke amateka tukire ku ruhande twubake ibishya nibyo bizadufasha kugira ngo tugere kumwe n'ubwiyunge tugere stabilite mu bihugu byacu duce intambara z'akarande ndumva ariwo murongo wacu no kuri radiyo itahuka nibwo butumwa dutanga buri gihe mwakoze cyane mwese twabanye ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turabakunda kuri radiyo itahuka Comrade iyo uniform nayikunze nanjye I need my order uyishipike kuri adresi yanjye
ciao kirageze hafi nk'abanyarwanda kazi zaje inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC baharanira impinduka mu Rwanda
Bye.